Atukotani metu Yesu anini buyolino.
Lord, we are again.
Mwami twabungana harumo uswangana. Elio tulaye ya jindi umazwa matanzi jindi bose ni wakasiga buchiro uzilonge zio zia mwami elio lino sunumasugu kwa bunga na oguno uungwa ijwiri yago elio mbole mkwari kulangalanga jibela jimwi jarukwaro ikuti gaberele wakari umwi alike wakari kukonzia ujula sinamatizio akusina matula Elio tuwalomba kuti sunumasugu mbolimbo tuli unsi lia kulanganya eji jina matizio jaji sambomwe tuwalomba tato wakuju kuti gaberele abole uji juli landiswe sunumasugu uteti tuli wano kuti tuji huisye elio jindi nukatakwe mtu anyiga na kujuru wakari welela Chitabio gaberele waka januwa kwele. Hobo akube kuti. Hoyo jisirizi gonsi abore. Akuchulaji na matizo. Lindiswe sunumasi. Kutegwa tulange iyo kuindiri. Jisirizio jajini. Jiratu kwasha. Tulashoma tata. Obusuba bupati. Ibusia. Hubi motu pona. Jiotu kwasha. Akutupajamba. Tulashoma kuti twajana lusyalo kumeso awe. Kwalitula tobeni anto omwe ajwi lindwe musinalia Jesu Kristo. Amen. Nga makala.
Evening friends, it's a privilege to be here again tonight.
Wasiaga botu benzuma. Yalo nchowe kumago kuno alvosu numasigu. Guba mguswanga na kwa mwami. Nda munga ashonto, nda unkidebu yogu, jibu grambota, jamu ntu walikufa, nembala, wambunga no ee, banyina bala, na balasiga ogunu. Hiru bamba kutimulombe, ulimugufa, nyonari. Apobo, nda unkide, vyobo na buyo ii, jukule, jamu ntu, galete abulo, igafa, muntu utandela imusela iwangu. Elio, mujindi buyo jishonto, ndabona imuntu haima kumatende agwe, garumba izi ya mwami. Elio abobo leza, utina tulibambidi, uliambira, zibi Yesu agujita ejo jirulele, ulomba luse, igwitila alingwe, leza uliruambidi, ulindira igujita, ulindiswe. Elio lino, njirizi uti, lapia omuno, sunumasigu. Elio jiri, pepe, njera iuti, igupia, wasinkirwa, umani nina, elio, tuli. Nda galangisya ibusugu wa inda, nasunu, o mbusuba iwangu kwa jiroga, iwaguba muganda, imutawe imumuni, chita, liyo mimuni, ya malaiti, mwabona, igubala, agugomba, leza iguti, ajule sinamatizyo ezi. Elio ulibanji maningi, bagale mbela, munkamu elio, yabasi kubuzia. Na mibuzio, usiku wa inda, yagari utandira, ikutari mibuzio mingi, yagari ibuanda, imunimo wakupone sekwa, yaguba, yagari ibuanda ibukara, ibuzi wakumbi, uguba, uguba, amunimo wakupone sekwa, mumufuro. Abobo ni, nda, gajita, gonzia, ya gonzia inchoveni, vijita, ikutina, olu, wakari, ruyando, wabantu, ikuti inga, gajita, jeju, inga, mwajie ya igabotu, agu, ndizibia, pele ikutina, muyanda, ikukara, agugombera, ibajiswa. Kambo, lagaga nzira, hindi eji gonsi, maninina, uzina matizio eo. Tabela, dali, utantamuna, ibuyo, kambo, gazina matizio. Abo, inga mwajie ya igabotu, Agujikombera yompao, ndizibie, elonjo, ikuti na mwami uwayanda, ndagonzia, ipangano ijangu itovela, jirigu, abakwa, New Mexico, halimi, azinori, masu wa mashonto. Yonde degu ya kumunzi, umulimo umui, ugubamba imuswangano, umui wabayiminisi, gao, pagamene, mwarisona, ili abobo, mpao, ikuti na mjuyando wa mwami, amujikombere, ambebo, njoji tambuonya, pao, tiyo ziba igunji, ujatigizia inchijo. Agari ashonto, elio nisiba uyo lino ndabona. Waunka ikubandiga magani agu jiswa, chejo jasiga, wabona, ndabona, mulindu o yumponya awa, utina, nitu yimui, jita mugwasi. Uyo kala, uyo, oguno, ashonto. Habompa wabona tu, tugomba uyo utetulesa, uyo jita, ejo, choturi iwano, mbora inzira. Yagule, abobo, wabona, muya usalala uli zinchoveni zinthu zionse ndimwe mwabona abobowa pere mwabona ndakaye sola kukanzera eji icindi ikuba yasinamatizo ezi khambo twakacipambira ceyo ndimwe mwabona pere kuti nangoli mbangaye bachisidwa awo kuno khapera abo basikira kukomberwa atubone manza anu kuzunguluka konse kubusena bonse oma mbanga ebayeya kuti eyo inga yabakabothu ndiyando wamwami kukhala pakubako kuno kubweza iusiku wamukulo kukomberapoyo ibachiswa ikuba a mulimo wakuphonesekwa iusiku wamuvulo za inga mwayanda ikuchitha yecho za inga mwachichitha mwami na wayanda tiyochichitha kwakuti mwabona tiyotiyola a mulimo wapachiswa bwatatu na ibusiku bwa munsondo na ibusiku bwa muvulo kukombera ibachiswa ino ndashoma eyo tanyonganyi inkhamu eyo yechokera ayo kuchokera ku Arizona mu West Norman uliko kuno amwi abusinana za eyo tinyonganya ibwambe ibwako mu West Norman ulikonse mu West Freddy abamwi banu oko ulikabothu mwabona oko kuli Rosa chibothu awa mwami na wayanda ibusiku wamuhulo tiyokombera bachiswa usiku buyo bomwe bubifikwe yeyo ikumaninina kukombera buyo ibachiswa lino pakuzinoli ikumbi wazinamatizyo phe kuti na mwami uyochula ibuyo namatizyo pawo tiyokombera bachiswa usiku kwa muhulo lino ndali kubotherwa ntchopeni oku yakubotheleza kaphati ubereka mwami unsi yazezi sena mwakabotherwa eji uchulwa wa zinamatizyo lino tukanana kuswa kuchinamatizyo chasanu na inamatizyo chachisambomwe mukwini alimwi ejo chisilemona ikuswa kuka mphango ka 12 ikachiphati cha 6 kuselemukira kuli ka 17 chimwi cha zinamatizyo zilamfu ezyo nzinthu zikubwene anini zichithika awa iyo lino ikwamba ikulangalanga ikunini wabusiku kwainda kubanga kukwasiriziya aneni jindi ajindi ero kwamba ndiyanda vamba chinthu chimwi ajalo ndakachana mu bokesi eryo zinthu ziphati loko ziyane nazyo sanwe kuli ndime ndakaambirwa kuti eyo ndiyanda kulilekera kamtchapeni za eji jira tepu ilendana ndiyanda kulilekera kubakwesu bakuthausi akuli ndinywe no banthu okuno balati busiku bwainda chindi naikali kukananazya ya eliya kuola elyo ibakali wakayeya ikuti wakali omwe iluzutu uyoba mukukwempha na ngomwe iluzutu uyofuthulwa nda ndakati nyanda ili chiloba muchibaka ya ziulu zili chiloba sambombupo ndawusa ntchopeni kuli checho no panthu ndilizika kuthu kuyindapomo wakali kubabalikapoyo wabwambe khambo ndilizi kuti bakali ziulu zili chiloba seka jamba puyo kapothu ndiheryo nda damulumba alimwi echo jamba kuti ndakhomana ikuti mlalangisya echo chawamba heryo nyepo mwabona awo echo khambo nguziulu zili chiloba ndichisi tugwaro thopiro nato thathwe ali nchicho eyo nyakati mu West Branham ndichoma kuti wakarupizya wakati sa bali ziulu zili chiloba muchibaka yabali nyanda ili chiloba ndakayeya masimphe seikahamba nyanda ili chiloba mwabona echo alimwi mphawo ili eryo mphawo mepo yindi chithanzi nyomulizi ndakabweza kagwaro kambi ndakati mu West Branham wakali ndichoma kuti wakati myanda ili chiloba ili munthu omwe wakati mu West Branham sa echo ili nchilengano chakumuya kuti kuyoba uyo tikozyanyo alimwi tikozyanisya kuchiloba chibikha iwanthu kumanenenga chindi wayeya zinthu mwabona alimwi mkhonji ikuti indibikha kumanenekera chinthu chachithika sunu chindi chinamatizyo ndichayipununwa yakuti ndachitha iuswa mulupowa ndakumaninina kuyendeyenda kubuyo konse kuswa mulupowa ndaindi ndaneni mbambopo ndali kuthandira buyo kundisina ponya awa mwabona abobo amwambe kuzundikizigwa oma mwabona chinthu chimbi mwabona muyamina kuli checho chawamba ntchopeni alimulesa yondipha ikambo kuli checho yemwambira mwabona ili abobo lerede kumaninina kuba masimphe muli wonse wokonzya ikuba masimphe mwabona kuzinthu ezi khambo eji nchindi chilemu chotuponamo nya ndali kuyamba kani a mulimo wokuponesegwa wabusiku wa mmuvulo echo ingachanyonganya kuli ndiwena mukwesu unefiyu kuli konse uli kapotu mwende simuwe suneveyo na mwambira uyo bamba omwe uyo mweya pao swegerwa mwende ili nchobeni wabali ii mlongwe mwe insuma ulindime na mwambira ijikombe walino yagaya kwa alimwe jisi tuanda pawila munsondo azindu yonse zibambidwe mumatoberanwa awa elyo nobamwe bantu bali munsi oguno mujofasanveyo mumuyanda ikusika umungano mujisi ibusena ibuwotu abusena bwakusikira bwanda bwakuyira kwa munsondo mwimu botu alimwe mukasuneve oguno kilasi yabapati pamwe mberi iweni kandambi jejo kubotelesia inguwe here inga nda sala imupa iduba linini lino iwinda uyarwa onse wangao chindi agu alimi mwesu mwesu neveo nda kamusiba kubita elio nega jiri mulombe lino tanaji ncha ashonto pe walo jiri oman neveo mburi mbaga beteli onse nda ya kuswaya akono waka jisiru zia luku kwene wakundilomba ikusiga ujigamba ugira jagwe jindi nagari mugamba usi wa methodisti nserero oguno mutoropo alimi waka jisi imbunga imbotu nserero ogia mukrexville ndiye ya kuti eyo itegwa Howard Park imbungano ya methodisti ya kukagwagwa kaku Harrison ndiye ya kuti koko usena wele de uti wakuchana nserero ogia mjizine veo nserero ogia pambwaga ndakatokera kuchala nkabera ndakati umbungano oguno ndakati oyuwali umwi wa marumi ibali kabotsulogo alimi umwi wa masuba aya njomupisya musinalia mwa michesu yakajitika ngoyo pali elyo lino mulongo wangu uli munsi ilyangu chobeni alimi muntu ulemekwa awa ulemeko wakaima munsi ilyangu lyonse mulibuyo ya munsi ibuyo mbuli wakakonja kuima kufumbwa chawamba ulakala nchobeni andime akuchatira nchobeni munsi akona chindi nakasangu na unjira takali kumvusa mulombe ikaindi here wakaushoma kukhala nchobeni anguwo oro ndulemeko wapo mulemu umukwesu mbuli oyo tikonzi ikwamba ikunji wanguwe elyo lino mwami amulongezi chipotu lino ulanga kuchonto kwa mangolezi ainda mukunamatula chinamatizo jasanu katukochokera kuyendo lonse sinomasiku kuchokera ibuyo uko kwene ikuchana i chinamatizo jasanu ino tujana kuti kwakali tikulwa na Kristo wakathandide khabera lipanga mweni ikuswa kunguzu yotatwe yonse yakanjira munguzu yone akuthantha imbizi isiyasiya lofu umulindi utagoli ulunyonyoko oko kosi yakazwa ilukhono lulati chindi sinkhondo anjira muli isambangulwe muya walesa ukusya jiwokero kulinguwe ilo twakajibona yacisimbikizikwa chakulondoka mujwi yakusikuwainda khambo wakali ivanyama bone avo vakahwira ku zindi zyone ezyo sikuthantha oyu njagenda here wakenja imbizi jandene jindi ajindi mbizi ithuba ilyo mphawo mbizi isubira na mbizi isiya ilyo mphawo mbizi isiyasiya alimi twakajana kuti mibala eyo mbuli mbuyakapede twakajitha phawo kucijosya konya ku makhalo ambungano alimi cijonya ejo twakajitha jakulondoka puyo kikakunyomwa bona jindi ijulyalesa yanjirana anthu omwe ejo jamba ikuti ileruzi nyomwa bona inya ndashoma kufungwa chinthu ilajatha adzi lyalesa kwalo yonse ngu amen mwabona lino mbuli munthu wamba ikuti wakajisijilengano akuti jakali nchijo palisi ikuti mwami wakajipa khambo jakapora anguzumphati chilengano inga kachili kapothu pere ikuti na tachili anthu omwe achwi alimwi tachimphene kuchwi tachili kapothu nchoyo mwabona lino uli banji paliko pamwi vakwesu na vachisi pana momon alimwi ndiza pamwi bala ibwesa mathepo lino alimwi sayandi iwamba ikuti pamwi ibanthu papothu mepo paninywe muyanda yoswangana inga ikwapa kwapa mu bantu pana momon mushobo wa bantu bali kapothu loko iyo mphawo musisimi wapo Joseph Smith uyo bantu pa methodisti ngopakajaya okuno ku Illinois murwendo iwapo rwakumanizia ili abowo mphawo oyo munthu mukotu achilengano zumbawo ziphe pere kuti wakajisiyilengano ishoma ikuti wakali munthu osinizizi here chilengano chakwe chakajisi chakali mphene ulugwaro mwabona ikako vakachitha kuba a baibeli ya mamwe uyibweza mwabona eri ndendi lyo awa kulindime eri mbolibede akonkegambo ijwibuyo ndendi lyo mwabona jindi yimwe imukutawusi wakasiya okuno yuswa uyisi iyimbi kaberawa eryo yakamubona ibusena anto omwe genzya kuzunguluka motogala anto omwe ayitali anto omwe mulindu eri bakasiga kumuswangano eryo ndakajana kuti agenzi jamasuba obiro na otatwe walo namukasibuyo umuswangano voora muswangano anto omwe eryo mwanakasi wakaliwetwe zindi ziotatwe na zione ziandeni eri oyumuka tausi wagenda kunembo ya mwakukariwa muhotela kwegabete ikwenda okuya akusukana manza andime eri ndakajata janza iliakwe ikabuka akwambaura kulinguwe ndakamubusya ndakati jindi wanu wanguluke sa inga ndakanana kulindwe muganda ikangu ashonto buyo wakati masimpe Mwes Branham, ndakamutola muganda eryo ndakamba kumukutausi ndakati mfundisi munene kuli mwenzu munyika eyi ndakati pere oyu mulindu uchisi isina ili kubwene ndakati toli na kubora ilwendo lonse ikuswa kubusena kuli bobu abobu kuselemuka kubusena kuli bobu abobu ngati iyi munene eryo ndakati toyowede kuti ejo yobanga siyiti ikutali ikusumbawusya pere sa toyeyi kuti yotondezya kumpo yako mbuli mukutausi sena toyeyi kuti pede ikuika mukozyeni mubotu anini winda oyo eryo wakati oyi mulindo musali ndakati sezumbawuzi eyo pere ndakati pere mukwesu yintu yanchijo bantu bonse bamulanga kuti tali musali wawona balanga kuli yejo choyita eryo ndakati nichoma kuti twerede kujenjera oyo mukwesu buyo omwe uli umbi eri wakati ngati mulindu wakwatwa wasindi zionena zyosanwe lino ndi wakati ndilisi obo ati yebo ulizi ndi ndakati iyi ejo mumngano yako mumunzi za ulajita ulijejo apo wakati epepere wakati yebo ulizi ndakajisi ile ngano yanchijo Mwes Branham ndakati ulikapotu ndakati wakati sa toyandi ngati nishuma kuti inga nda ururamika ashonto anjisi yaku ndati jejejo eri ndakati nchipotu eriwa ndakati inga ndabotewa kujeziba munene eri wakati ngati yebo ulizi mujire ngano eji wakati ndakalikuona eryo ndakamba nya nagona pao yakati iroto mwabona eri wakati mukaintu wangu ngati wakati ikupona marumi umbi akuti yaizyaizya ikapati ndinye eryo ngati pao wakasika gali kulindime akuti kulindime oyandwa ndilekelere ondilekelera ngati ndausa uli ncheka jita njoba ushomeka kuzidalino ngati mubwini ndakamuyandaka pati ndakamujatila ibuyo ngati chibotu ilo ngati mpao ilo ngati sena kuli zichintu pao ndakajana ipo panduzi kwa chilengano ejo ngati oyo wakali mwanakazi ngati masimpe wakali bwetwe abumwi ibumbi zindi ezi yonse ilo ngati ejo kulikapotu kuli ngwe kukwatwa kambo mwami wakamuyandaloko kulakunja kukwatwa zindi zinji mbuli mbwayanda ujimo ndakati chilengano chako chibotu maningi pere ndakati swite kukazira ndakabambwa awa ndakati ejo ndilovide wabona perete kuchitajejo apopo ejo wabona pere chindi wabona rugwaro karunjirana rugwaro ibamba ikuba kusumanana yonse oko wabora anto omwe imagwaro oko chimwe eji kojire awa ejimwe jimbi okuno yasika akunjirana mukati akutondeisya chifukwanikiso chonse mbuli kubika chisolo yamabala aindana anto omwe iwozya kulachana ikapela yerera mukati takwe chinthu chimbi chikonja kujerera pao waba achifukwanikiso chabambwa eryo kuli omwe ibyo ukonja ikuchitajejo oyu ngukaperere eri wabobo tulangira kulingwe petu jana kuti jindi aba sikutanta oyu wakali sikutanta omwe wakenzya imbizi ezi ili mpao wakamuthobezya inchobeni ansi ikabona ejo nchaka chita pazinthu zyonse au jana kuti ikaindi mumakhalo ambongano cheijo nchobeni chaka chita pao jindi nakatanta munyama mwi akuchita ichinthu yemwi twakajana kuti wakali omwe wakathumwa yorwana chaka chita wakali omwe wakatumimwa ibukalo yotanzi wakabelele wamulavu yelio yakali itwi mwini Kristo utobera wakali musune yindi jabukalo wamusinzi yindi yindi mbungano niyaga munganya akusumina gayanza kabusumini mjibaga yajwi ili amu yeye chuntionsi jieme azintuchobiro jomwe siguro na Kristo jomwe jembe cha Kristo jigiri chuntionchijonya asunu uli bana Kristo baga tigati tawe muntu ukoletwe ubeteme wina vayuni vatuba vasia wina 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 sisibi musalari pepe uli sisibi na musalari wabona takukwe wakati gati ibuyo wakazi ya ruwa na pe tunazi ya ruwa wakazi wa muya usala na pe tuzide muya usala takukwe magani unyanyamuga boga jisi utina tunazi wa muya usala yebo tuzide nguo wabona hili uchi na wakazi wa nguo vumi kwako braji tundezi blenda konya kulingo wabona unyina umui weredi wambira umui ujatikizia nchijo baraji bona wabona kambo jalo kina matizio ino alimi tuwaka jana banyama abo nzirambo wagenzia inda jimwe omwe wakatumwa umulimo wakwe mungusu ziatu nzenyu wakamantanya ingusu ziabu gombi mungusu ziatu nzenyu anto omwe wajana kutireza wakatuma ingusu ziabwe wajirwana wakachogera nchobeni akubona bukaro kwa mungano wakabede wakulanga iga indi kabera mwonya wakabede nzira eo njiona nchobeni baoto yana kuti bukaro bumbi wakasiga ambali limisi nkondo wakatuma sikuro na Kristo unsiri ya sina ya bugombi unsiri ya sina ya Kristo unsiri ya sina ya mbungano iye mnene gainka unsiri ya sina ya mbungano agwaro iyo ya gali mbungano ini wakamba mabona sikuro na Kristo tari Russia sikuro na Kristo tari oyu sikuro na Kristo ulagozi ya nilogo mwili ibu na Kristo ibini mane Bible ya gati yojenga zintizionsi yataka ganswa mbombo Bible ya gati umasuba akumamani zintizionsi yataka ganswa basale pilati ibasale ina ufungo mtu weza ichwe elyo haulitopesia usule mu majini yago yobona tori amba pilati basale dwe baga ganswa wabona yojenga umi ahumi wabo wataka jisisi mpugu yago yagabelele usoko malengelo anyika jini gabelele naga chaikwa masina agabikwa mpugu imwe mbusena usalala sunu masiku mbulemu gali siku mbelezizi igabamba mkombelezio ya miuya yonse yaga jisimasina mpugu elio ilo tagwe umwe uzi isina elio pere alike walongo umwe ujisi ipugu mjanza iliagwe alimwe ulezi jini umwe wa mamaninu agundira pao masuwa agwe agwa mbelezizia anomanite yoyo tuga pao utamina ejo tagwa mbelezizia ulimu ujita imulimu wasika mugo wa mununi lino akuyotuga ikutambula ibagwe ibeni oma ejo jede ibamba na Kristo wonse ilingula imwini ikujatila manza awe kumbele yalisa akwamba kondisalazia omami langa mubo mibangu alimi kondelegela kubona alijibela jangu jibyabi anijikwishe munzila yangu jakubenda kamba kutina barurami bakafutule mubuje ino yoribonya uli sisibi amubi kendi jakulilingu ili utina wajibika kuyenda kupa eri jwi ino tendi igu kukubusia mubusio alijeji kambo ila nisaganya ulijimbi nipandura mugulemba mibusio yanu ndiye yaguti mibusio ilajitwa mugati neguba chindi jakuwenta usia warweta mambobo lino kio siga ulijejo amyembo jindi fabola ulijejo ufumba elio mwami habamba na mitiba alimi tujana kuti kukwenta usia warubeta kakutanaba uyo kuhunka wazipenzio elio wana kuti obombini ili wangyo robo tatwe baga umba inyiga kabalira nyomulisi mawe kubantu bakala anyiga elio tupona kujindi jiosha jindi ejo nyomabona ezi ntu motupona mo lino ezio yotulangalanga ndionya lino jioba wangumana unka wambungano mwabona ezi ntu mjindi jama pinzi alimi ndia kuti jerede iwamba nchobeni mmoyo wa mchobi aumi ya kuti eimbungano haigabi mjindi jama pinzi agonzi higubika ali onsi imbungano umapinzi mebo mubika imbungano ogwe pere ikutali na winga mwabona na winga wakaunga kambo mwabona walo tawe ibi jomwe wina jintu jimurwana ruzia walesa waka mkumba waonse alimi musamu usalasya wakakusya jivijonse wia kulale kakukwe agwalo wibarugwa gwanchijo wina ijintu chita ikunjoroma ulondoga mugusi ibwareza gerede iwamba na wingi ufukama kumasu agwe agomporo dareza ndayega anuga nini china temutoliri ijanu injirino mugutarisha ogu njiri nigitajeji kubuganze nigumwa mane ndakwa muu ya igabotu ubuyo nigutariga eji ji chintu jisategeni mwabona ji mwabona nguni uzi zintu omuya mwina umui chitareza eyo jerete kuyibununwa utondese kwa mbaibere uti kazika yibununwi mane kubusuba obuno mwambuwa chobeni mwabona yaga yaga ya iru wabuyo pere lino tuerete ubujat igabotu wini wini bagasimpiki zikwa mwabona amziwe lino wakali musimbi munini kumbo wanzira waga waga yandana antuome marumi waga muyanda mboli sigula wangombe waga bora iguya uama kampan elio elio waga jisi ipati tumarela waga siga uzwabu mwi mwana mulombe wasimare uzwa uchikago mwi mwini waga babika mwinyinza wagumbo walionse ibasimbi ogwe ya baga sama mwia umwe wagali yogwe sa imurombe oyu masimpe nyomuli zinkambo oyu wagali imuntu uyandiga wamurombe agobo baga sama mburi ukorelwa ulizi ya gumbo elio elo baraji jita elio gumbo wagweza winda mburi gumwi wagujitiga ogo ilomwe sumagwa nye ya iguti palirinu agamuchata agati gaturoko katasamide zisani jagwe ya gumbo elio baga mubika mu Muntolongo, akumumika mkuta ya kunze ya juru, akumumamba kujibadela elio mpao, umulegela kuyo, ula zigobela, zisari ya gumbo. Elu ndagabu wanaba mwi, yabenda kuhonse antobolo, zitandila ula mpao obu, yasirengelela alimbabu, yaunka ibuyo, kupona mbuli, ibantu, abulongo obu ya, basola ikupona, mwenyentu jemwe, mumasuba aga indi, aga mana, mwabona? Ilion pao mkentaki, msola ikupona, mumasuba aga indi, aga uche ogunu. Ujiri iga indi, mu, Renfro, Gary, Asintu, mulayanda ujogera, mumasuba aga li, kulijintu jemwe, ipesi ya bobo. Reji indi ya jogera, ujoye kumagani mabotu, matanzi, tamuyandi ujita jejo, muyanda jintu jemwe, ya busiasunu, nyo mwabona, jinka utondizi ya uti, mwabona nyobo, nyobo, uli? Mwijintu ujimamba imuntu ujita itarureme ninzi jintu ujimamba igunywa kukulilemega igumi na mwanagasi ujita itarureme uga mbo kabuti usolagu ulijintu ujimui mulingwe jisugamina ulijintu ujimui mumarumi jisugamina ilivagali usolagu tondozi ya inyota eyo isalala uberesia izintu zienyiga yendi leza naerete uitondozi eyo wakabubamba mzira eyo ufanyota wakukega mbo ufanyota ya jintu ujimui leza wakabubamba Monzira utegwa utole inyota isalala ulingwe mabona bereji ndi wasola kutondozi ya inyota eyo yamba nzi umwi ya ujitajejo yojisi inguzu ya ujitajejo usola kutondozi ya inyota isalala eyo njosu gamina jintujimwi alimi mpao alimi watola iwe njiga usola kwi kutia kubere chanyiga togonzi ujijita ulijintu jomwe piyo yo susia jejo Habera ngulesa, alimwi, wakubamba munzira eyo. Mabobo aba simbi, wakubusi, baga pagata tubege, kwa gumbo, kwa yonse, umulombe o jindi, na agaswa, umi au umi wabo, wakali masimpe kuti, wakali yori chani na mulombe o. Ulimwe nima mwenini okuya, kumpulazi ya ngombe, alimi, wakali mjara, ya bobo, wakali utakuyo wonse, mulimo, wazezi, kambo, wakali bambite, mara, aminwe ya bo, Mwezi, alimi, keba kagunzia, usanzia, imitiba, uberesha, imanza, asintu, elio, wagajita, mulimo onse wini, muyumu. Elio mpao kumaregelo, jindi mulombe naga siga, wagaswa, kumubika, mububambe ibuagwe, wagumbo, kalagi, elio, waganjira, wagatubula ntubulo, yabo, akulile megabumwi, nyomulisi, akukutawuga. Ile usubu obo, baga jisi jizienu, ijiremu nchobeni, usena oguya, jizienu, jajirengwa, jagale, ili wonsi, basimplazi ya ngombe, igusunguruga, wonsi, kugunjira, akusiana iwabo, basimisimbi, ili ojintu ujitanzi, nyomulisi, ba, eji, jagasumanana, jagalichubili, ya masuba, obiro na otatwe. Baobu sigo mwi oimulombe, wagaswa, igusigira, iguswa kubusena, ukumonabuyo, ashonto, iguswa, ujisianu, utantamuga ubasindi aba eyo wabajitiga gulanga kuselemuga utosya ujimpati yazifubwa pao iwagaunka musimbi munini wagali wanega ukarankana eyo gajisi yedishi ya mitiba jaga suite manzi wagasanzi ya mitiba eyo wagaya senamu wenegale na naribusia na uswaguli abobo wakajibikabu yo munzira yagwe kusunguruga inzu unze ya ii uyage wago honena waberesi usere mugela ogia akuchoga lubasuru wajimpati jazi hubwa akumuswana tayagwe chaga samide kumatende wakai migela wakasintamiga mutwe wagwe wakabona wakabete nkabela wakafukabwe melogo wakali imuzi muntu oyumulemu elio wakali mwene nina ibuyo iwasimbi aba gamwi wawisi dagali barairizi kuli ya usama zisare ziaba ama bobo wakasumana na kulanga ansi wakali ufa isoni nkambo kamatende ata kasamide wakachindweni sina wakamwambira gati pambo nzi chori wogu yagu bali uli ibamwi ili wakabanga wapantamizyo heli abobo busugu wakatobela wakamulangirira rubo umaregelo wakali kede alia helio bonse wakatariga uli megabumwi zintu yonse wakakala arubaya wanyimpati jasifuga wakamulangirira kabora wakasoa yitishi ya manzi helio wakamulangirira ili wakali uli nguwe wakati yebo ulisi ibuganze ibuangu wini wakubago kunona wakati pepe munene sezi yati ibuganze ibuangu wakubago kuno mwagu hima muga intu wakati na janaji mojibotu mulindwe jalo tobata jisi nalikuyea ziambungano yebo wabona yati saa inga wakwatu wakulindi me wakati mebo sekwanzi kuyea jintu kilibo mebo mwabona oyumwana mulombe wasimalela mupati wagali mwini oma kampani ampulazi yonse mwajisi mwajisuwa kazintu yonse nyo mwabona yati seka kwenye uchana omwe mjikago ndianda mga intu wini ndianda mga intu ujisi yi mwajibotu karimwi ijintu teanda ula ndajibu wana mulinduwe yati saa inga wakwatu wa ulindime wakati ya mga nkamanisha yo wakati kamuambira kuti uyo jogera yati lino ulibambira yivuyo iwago kabela mwaga pita sunu lino jogede yo zoku tola alimi zoku kwisi awa wakayandigi yikupedega ilimbi mbulibobu zoku tola alimi yoku tola kuchikago alimi yoku yagira imunzi oyo ngota nabwini wakati tandina sena bete amuni ndili mujara wagamba wakati njogu ya gira munzi umwe wini kati njogu gira wakasumana na utubesienya angwe ujindi ya mwaga wakamerika zintu zionse ziagari kukonsia uyobola imali agu wene ugosuwa iwagwe wagu jipya ufumbwa nchaga jisi ankamu yagwe akura itresi ili yagwe ya mujatu jikosienyo jirondo kete chambungano mwabona wakabamba sikopera siyagwe elyo nyomulisi hindi naga tundesia chikopera eji damu jato eni nabagwe ibagwe bagati ba yebo omwana mujete mufuba wambagwe ya kuti mwawami mburi ulia inda wabaji ntujimwi ya kujita anduwe wakati pere wakandisho mezia amen kati wakandisho mezi kati nila shoma machu agwe wakati kukuje ngabuyo kati kutina wakati kuyanda kujana mtu umwi naga jana umwi wabo ii kati pere wakandisho mezia ndajirangira amen ndajita ambebo bobo kasumana na iguinda ijendi malekiro kusuba wakasiga ora limwi yagerede ikuba obuya bobo wakasama ikobera ijagwe iliotagwe agwalo naga mkwide kuswa ulingwe pere wakalizi kuti uyoba obuya bobo wakasama zisani ijagwe ya mujato igabamba zintu zionse mpao waka musika kapati obuya Pavera smalela mupati wakatumina kuli sikula idila na nangu mina umwi wabasimi wakamwa jintu kujatikizia nchijo abobo jakaribiyo jintu jamasesi ulimbabo mbojibedi wakwalo jilibobo nchobeni oyumu simbi mugusu wajonse jajo ambaga ni amati agwe kuti uyomu chogela abobo wakatariga igusega ilio wakabugatana umwi aumi wakusiana baba musunguruga gati haa basega nyomulisi mulibobo gati mwana munini mujete mufuba wakaimabuyo alia kakutagwe Ukwansoni, nishonto mulingwe, wajatede marubaruba agwe, ujigobera ijagwe, damujadu, gabamba, wapingana, nyomulisi, nabuinga wagwe, wali bambira, mwini, mwabona, wakasumanana, ujatira marubaruba agwe, igari ndira. Ibagatili no, wambite ikuti, yari ubidi, mwona, agabora, igati, nijijisimamiti osanwe, igati, agabora ukunu, o, bagasega buyo. Ede utendira buyo, indi mkologo, yagale, genda, ikukwa na mamiti osanwe, bagangwa imbisi, gazi katauga, musenga, gao, kumbuliga, gunsi ya mafiri, inkaragi yagale, yagaima. Wakasotoka kuswa angati igabo, kuswa kumuliango, ili wakasotoka kuswa mungwala, kabela, kukaulugila, umaboko agwe, wakati, kwa manarino, oyandwa, gasia tukungwe tuagwe, kwa leni njina, munini, wakale, lakede, ari agalanga, wa, wakaunka ujikago, umunzi wagwe. Ndezi isho mezioji mbiji pati mbulijejo, ajalo, neguba, na inka, yuambila ibusena, ujogela uso mutambula, linga, tabambila kuti, tuli, sondoge depele, Mugwesu, gulindime. Pele mugwesu, gulindime, jarino, harimi esi na matisho, unamatuwa, mbulibobu, unsi, agentu, igambia winda, ndagunzia, utandila gulimwa iyongo, mbuli yankorogo eyo, yaji hindi, hayenda, ya mugutamani oguya. Ndagunzia utandila kubona angelo oyo, kaimki, oguya, agwamba, mwamanino, amurombe, wangelo wajiroba, hindi, tajigabirimbi, oyu nabwinga imunini ushomega, yowuluga ibuswa, kuya mumago a Jesu bumwi wa masuba a, yoto wa unganda ya tata, atuyeye zintu ezi, mbuli motuenda lino, antome, amwane mulimo wa mravu, itwi musune, nchito, ayito uzio, upyunge, wa wasuba mbururo, alimu isigwaze ganjira, welede kuyo yubununa, awesa zintu ezi, awuzi tondezia. Ino tujana kuti, mkuswangana, wabusiku kwa inda, waro masese kema pati, ya gachuruwa antome, ajina matisio eji, yalo, jaga impene, maninina, ugumbu isya iwangu, iutanzi, ujiaera, iuti jaga liruzi. Kalegela miyo ya yonse, unsi, yajipairo, iguba, jaga cha iguan kamboga rushomo, wabo, pana Kristo batanzi. Kwa wajana kuti, mkuswangana, wabusiku kwa inda, mwamilesa, naga na matura eju chini matisio, lindiswe, ya jikwanze kinchoveni. Kijagari ezio. Baga mkide kuremu. Lale. Kuluba su irumbi. Kabela. Laba. Mwaka vete. Mwaka jana kuchi. Baga liba chuta. Abo. Baga libonya kujindi. Obo. Iguswa. Kukwitwa ilino. Wabari siulu. Sirimuanda. Amagumi one. Abone. Obo. Kotunjira sunumasi. Chunza. Alimi agati. Bajina matizio. Jajisambomwe. Ajajiroba. Ibari siulu. Sirimuanda. Amagumi one. Abone. Baga itwa. Yopoto wajana kuti. Bagali babo baga jaikwa kambo karushomu. Wabo. Halimi. Ibagali na. Baga samide isiko vera zituwa. Masina abo. Bagali mpugo ya bumi. Yaga verede. Halimi baga pegwa isiko vera zituwa. Umi au umi wabo. Ilu tuka kweza jejo. Ejo. Tagiriji ntu mwenjiga. Teshomi pere jigama. Ja. Jaba chuta. Baga inda. Nakutana ba mwagwe wa mapenzi. Gaguli, kujindi ya rumamba oru. Gagali, ba, berede usura igwa kubantu bonse. Elio, ikmani wakachaya mamilioni abo, mujemani, mwagaswa, kumwa, kubetego, mamilioni abantu wakachayikwa, bautawe imulandu, bachota, kambo ya kakuti, bagali bachota, kuina gambo gambi. Ibaibeli kati awa, mtechi, baga chaikuwa nkambo, kabumboni kwa resa, kambo ii. Itu ili ya resa, kabumboni, wabaga chatide. Ino tujana kutina winga, wakalitwi, ya resa kabumboni kwa Jesu Kristo. Aba chibaga jisi kabumboni kwa Jesu Kristo. Ino tujana kuti baibe, ya amba kuteti, onse ba Israel. Ba Israel baga ganswa, bayo futurwa. Baroma 11. Ino tulisi obo, alimi, obo ya, kakabona miyo ya, ino amulenge kabotu, kambo nsi eji, ya dago kwenzeka, iguwa gaindi, kambo, ijaga jitiga igale, ino inga, mwajibona, nyo mwabona, mwabona, muya usalala, mulemu, mwabona, zintu ezo, gazi selemuga, iguindai, mwabuka makalo, asi, erio, lino zili mkuyo bununwa alimi mpao mwalanga obya akubona ikutimbwini hao mpojibete lino bagali bagali baha baga chai kwa kambo karusho wawo kumapenzi nagunembo ya mapenzi ha Ichman lino katonde siyabiyo babo baga chai kwa kambo karusho iwabo iwari sioro siri mwanda hagumi alione abone abo netunjira agati gajina matizio ya isambomwe ajajiroba mwabona.
And the seventh seal is just
Elio jina matizio ya jiroba chintu jomwebio kwa mana alimi eli kwa galirumuno kuchulu kwa mwagwe kwa jisera jawora Elio lino lesa alike ngugonja kuyubunu na jeju tajiri mujiminisio awalo ali onse ayo masigu achunza amundigo mbele mwabona lino tulabona lino mbulimbo tunjira mujina matizio ya jisambomu lino awe kuchitato wa kuchulu atu kwase mbulimbo tukaligira kujina matizio ya jisambomu.
Now,
lino aga nkapango katko gaji padi 6 yeyo ndagabona jindi gachula jina matisio ya isambomu alimi langa wakari mzusumo wanyiga mupati alimi isuga ya gasia mbi mbijisaga ya isani jaboya jisia alimi mwesi wakabambuli ibulo ilo nyenyesi ya kuchuru ya galuga anyiga agwalo mbole mkuyo kuhuisha imijiro yao yetana ikubiswa jindi wasungani sikwa wangu ili machuru akulugi yaku ya mboli sikuro chindi ya kungairwa antomwe na mlundo onse ya tusuwa tonse kakaro nze kwa iguswa kumasenato ili wami wanyika abantu bapati bantu bahubi basiru tuwe bapati abantu bangusu onse wazige musiare onse bagali sisa ibeni umikoti mbumiara ya malundu mwarangi siawa ambalange bantu bapati mwabona kenze chukagajita bagatambula waini wabugali wabwamu wasibwamu mwabona kuhonya nchobe ni musera oyo waganywa waini wabwe mwabona ili bagati kumalundu amyara amutu wite akutu sisa kuswa kubusyo ibwabwe oyo ukede ajo uno jawami akuswa kubugali wakabelele kambobusu wabupati wabugali ibwabwe wasiga alimingunu yogo nzia wima. Lino kuzibiago, wawana sikutanta, uligo lino sikutanta, ibanyama, abanyama, bakwira, bamana, pao, bakabweza, bakabona, bakataigwa kambu karushomo iruwabo, unsi, yajuno, nyagwami. Lino eji, usitawu jendi, aba bakataigwa kambu karushomo iruwabo, mama chuta ibeni, ba orthodox, abo bakafikida, murushomo, wabu na Kristo na murushomo wabu gombi kambo iwaka kwenja iku wabu na Kristo ya mieye isa wako ufkazi ya mesu abo alimi bayoba bofu wajindi jilampu usigila mbungano ya bamasi ya usigwe munzira kambo leisa tabere kantu wabiro ujindi jomwe kambo ulimpene logo uchiriagwe. Amyeye, ulabereka a Israel mbulijisi yonse, jaronchisi ya Israel. Ibamasi mburi ibakami, bantu baga kusikwa, ibamasi. Alimi, ya gerira, namasi, ya jita ibamba, abamuga, abantu bonsi ibuswa, nika, abobo chindi, chindi, uli mchuta unjira, ulijejo, mwabona, mulibio, uli muna Arabia, muna Irish, mu India, abamibambi. Bonse mbantu ibanyiga gapanga oyu na winga usagatidwe mwabona elino jindi jabora kubelega Israel pao mjibela e jamamanino jangwigi yabu 70 labelega ambabo mbrejisi bamasi bamanizikwa iwora lilasiga jalino walimi ndisa wayanda ya masiku ngaonya utileza ula nyonena kuli bamasi ya umaninina ya nchobeni mbobonya wagamba bobo ayo yatawula malambo a Jerusalema usigira bubanze bwamasi bwamanisikwe zindi siamana imunene eryo mpao amulege oyo usofedi akale gaji usofedi amulege oyo mururami gaji limururami mwabona ya ujigwe bulo wa ajuno ya usena busa mumusena busalala he ya ujigwe ibulo wa ajipairo jitu usio ya kusikwa alimita wejitu ita ibusi andabo alweta omi eyo ejo chejijo mchoveni itwa awa sunumasigu mwabona gaberele walo wasia mulimu wakwe wakuima agati mulimu wakuima agati wamanisikwa iguswa oge ya ujuno chabwami alimijitu usio mbuli botwaga mukoziyanisya yakulondaga ikamubawa munonone avere uswa imalowa oyo wakayuthuka idavere oyo wakajayikwa umwe uswa imalowa wakanyonyonwa ajisaulwa ayuthuka akuwesa ipo uswa mchanza iyakwe kwakuti masuba amanisikwa lino labola kuzothamina ejo chakanunu amen ejo itumenapoyo into yemwe kuyinda mulindime tulena kuti lino johane wakati ndakabona chindi nayakatchula chinamatisyo chachisambomwe ikuti wakale muzosumo wanyika imuphati pawabulenge bonse wakanyunganisikwa mwabona lesa wali kuchita zinthu ziphati muli kuphonya apachiswa akuthula meso abofu akuchita bino mwamphati tulena kuti awa kuti bulenge wala bulenge bonse amulange ejo yakachithika imwe susuma wanyika dzuba ikasiya mwezi tiwakapha mumuni wawo inyenyesi yakasungana akuloka ejo ba zinthu zyonse yakachithika wabona ponya kuchindi yakuthulwa wachechinamatizo lesambomwe chechindi dayichika ponya puyo ikwamana kwambirizikwa kwababo vakachayikwa nkhambo ikarusomo iwapo mwabona vakachayikwa nkhambo karusomo kwapo vakamanizikwa ine nyopo mwabona ikuti tuli monya munsi yawola lino ingathwapa ufumbwa iyendi mwabona khambo mukano kuthandira ikwesa kuwuluka kwayo peramu yeyi chindi zinthu ezi ziyachithika nabwinga tanolikophe amuyeye puyo nabwinga nunkhide yakayandiki bwinda muli mkhuko komwe eci nchindi cha mapenzi yakusanzikwa kwa mwambungano wakuvikha alinguwe ulinguwe bwinda mulingawo kuthali nabwinga ulakusya muyandwa wakwe munzira iyi munene walo wakamununa mwabona chipanga cha oko kukhetha ikwakwe imwene kusala kwakwe imwene muli munthu umwe mbwabweza nabwinga wakwe mwabona lino musosoma wanyika atwezanise magwalo lino ndi yanda za ulechisi penso a pepa kulindiwe ndiyada kuti ndichithire inthu yimwe muli wayanda ikulemba lemba eji khambo ita kuti yobweza tepa lino tu ndiyanda kuti ubale andime muli mbochita iweze nisya magwaro yakuchithika oko phati oko tuthapone ikuti akakasiye kaphati namaseseke ayo akali kunsi yachinamatisyo yachisambomwe ya bhuku ya rununuko lino amuyeyi ayamaseseke akasisidwe alimisinamatisyo zili chisambomwe yonse anthu omwe ndi bhuku yomwe phati mchopeni masukulo ali chisambomwe ibuyo akahungwa anthu omwe palimwi yakayikununwa ibhuku yonse yarununuko yonjenzera inyika yonse wayakanununwa akukhekambo johane wakalira khambo ikuti na thakwe wakalikuko kuweza ibhuku elyo bulenge bonse zyonse ziyakanyonyoka yakasanduka kuyo chokera ku maton mamoleku azimwe zimbi momoni wa cosmic walo kuthapa bulenge munthu thawe iyembe khambo adamu wakasowa inguzu yabhuku elyo wayisowera chindi nakaswirira mukainthu wakwe alimwe wakaswirira kukuziya uziya wa satani ukusena wachwiriyaleza yakasowekwa pawo ili yakakonzya kuchokera kumanza a satani achisithombe oyo wakamusunkha ikuzwa mnzira apopo chidako yakachokera limuka mwini muthanzi muli lilembetu iliyonse mbolinga lyachita mwabona lichokera inthopeni kulimuka mwini muthanzi khapera oyo wakalileza mulengi wakaliphanga elyo kulilichisi elyo thakwe mulo alimi oro ndununuko kuli mulo warununuko alimi kwakanyina wakalikuwonza kuchita apopo pakati wakaphanga milawu yakwe milawu yakwe mwini yasikamukowa mununune pawo iwe akakonza kujana omwe munthu wonse wakasiyarwa kunkhwera wakasiyarwa kuyanda wankhwera wakali muchipi chithanzi satani aiva popo yakakonza kuchita unyina chinthu mulinguwe thakwe popo usalala muphaizi mwi waziyapukombi kufumbwa mbwakalinopa na thakapa umwi welela elyo thakakonza kuba angelo khambo yakathola ikuba sikamukowa wakachitha ikwa munthu paoleza iwakwe wakaba sikamukowa ipinda kusama muwiri wa munthu pinda mukusiyarwa wanakalini elyo wakathira kulowa kwakwe oko thikwakali kulowa wa mujuda thikwakali kulowa wa munamasi wakali kulowa kaleza mwabona baibeli kati pakafutuwa inda ubulwabwalezo imwana ubweza ubulwabwa bawisi Bridges ejo kuhumbanye ntu munkwera yamwenze iziera hemoglobin bobo tugena kuti muli nkuku nsege itula iji ilago nzya ikutula ji pele kuti na mukombwe nasi nkwera nyina tagenda njiyo kalikako nkombi taliwe munzuka imwana kasi nchikumbira buyo ejo yibweza ji pele iji ilizwa insege izwa kumwenze ilu mugambo aga mwenze wakalilesa iwakwe ilu yenzila njewamba kuti inzila iya kujulu yeyo Iseremuga, alimwe, yipati, jeneni, isa walimu pati, ikapati, usigila, wagaba, halo, ribumba mweni, mojentu jeneni, bobo, gunsege nini loko, muziariru, yanagarini, iyo, wagapanga maseru, aburo, ili wagaserwa, wagomese kwa anyika, alimi uswa, mushobo oyo, wagatariga, ujoloma, kagwina inkwela, uringuope, Pao, wakapa mulo obo, kambo, wakaba, simugo, ulindiswe, alimwi, wakaba, sigamugo, munononi, alimwi, wakatila mulo obo, chabuyo, kagerede, ujita, wakapupa, jabuyo, ugununa. Pao, wakamuka, kajipairo, yalisa, ulindila alia, jindilisa, najisi ipogo, yalunugo, tumansa agwe, ugaberele, uzide imaloa, waima, ajipairo, yazituzio, ngoyo gaberele, kaya ubamba ilununugo, ubamba pambelezio. Hawanguni imutu ulajamba ya kwamba kuti Maria na Josefa na kufumba umwi ufiga iwonja ikuba kuba sikuwa mberezizi. Togonji kwa mberezia itakuti ya kulipuruwa oguya. Iye mnene ulibyo subi magati umwi katigalisa amutu habera oyu. Ngo Kristo Jesu obo mboruwa mbarukwaro. Ngoyu ulimwi alimi usigila. Muntu wa mamanino wanununwa alimi mpao wayotuga utamin ejo chaga nununa. Oh ino mbali tata. Inamu yeye ino nagaisha yonsi iguti unumo wabagamboni bobiro nabo tatwi maji onsi pasipigwe ilukwaro mbuli mwatakwanzi igwesa ilukwaro ulomwe atonezia intu itaguti uli intu jimwe ijimbi. Jinka ajaro, mwawana ndako nje kweza kukwaro, omwe agwamba, Judasi waka unka, kuyori angirira mwini, kweza irumbi aguti, weyaga jite chijonya, mwawana, taruganjirani ikabotu, arumwi irumbi. Ilundaye ya kunsi, yeje jinamatisyo, jaisambo mwe, ini mwe ya usalala, niwa jinamatula, oguya, alimi indabona, mboja bedi, haondaye ya iguti inga. Yala jintu, jibotu, ikupa, iklasi, jintu jimwe, jinini, jande, sinumasiku. Mwana, kambo antela inga, japa, ibugatala, mungu swiri la abuyo, ulindime, kwa mbaura, indi jonse. Mwabo, na ea uti inga, kwa jita jintu jimwe, jande. Inamu wane, kukujitiga ikupati, unamatigwa, wonsi, yapu, yamasesege, yaru nunugo, lino gaberede, ulele chisimu chanza, yawe, uyori na matula. Dino watu wange kuli Matayo jipadi 24, yabelelu wakwe gamba ula. Dino uli onse ulizi kuti Kristo umugamwini wapuko li onse ujimu ejo kilangani siku pere ogu. Mugana na iwawe wakwe awa na inkambao yawe ku bantu chibotu kubajuda. Dino ndia ndakuti ujatire buku yago mulibabu Matayo 24 ajibu nisio 6 mulibabu alimi. Atweze nisye jintu imwe awa, asho ntobu yo. Ino, amalangile ejo lino, alimi, mulago nzia, ikutana, vyo nzira, mwajibede, mabona. Ejo, gabelele awa, chatondeze, mwonya, mjimi nisyo, ejo, chagamba awa, mutwi, gajita, mwonya, utegwa, jirura mige, lino, kukonse, ulinchijo, keji jimwe, walo wamba ula, nchijo, alimi awa, aga, jitarigira, mwabona, walo nkusuligizi kwa kulondo gede.
Now let's look at the 24th chapter.
Lino. Atulange jipati 24 ya Musali Matayo. Ajivunuzio 6. Kwezienisha jipati 24 ya Matayo. Tulizi toonse uti ejo. Jagali jipati ejo. Aumu isi jivoro umupati. Mutu onse mkwaya. Kubandiga imagani. Amuagwe wa mapenzi. Jiraswa mjipati 24 ya Matayo. Yero lino atu, utina eji, chiligobu, lino tu, kambo tulizikuti eji na matisyo, yajisambomwe, jalo nchina matisyo, jalo beta, mbonya mbojibeti. Ino mabona bagati se kurona Kristo genzia yabona imbano bayinka lino yamana yainka kuchiru bawo twabona bagachaikwa hambo karushomo babo balo bachuta bagachogera okuya kunsi ya jipayi ino kogu kupaswa warweta abantu abo ba ikuswa kurweta oru wamapenzi kuya yutuka bachuta bagununua balisiyuru silimwanda amagumi one abone na yitondezi ya kulindinye uti mbajuta na utariba masi nagajisi jintu ya wajita na winga na wajitu na winga pagabona na winga haingili ya wanzi iwika eju ali onse ambi na jogeri alubo usigila ujipati ya 19 ya bugu ya nchitu inamugone kambo jinamatizyo ya sambamwe ya lo jinamatizyo ya rubeta ilwajwi ino awa atutarige lino balimwi atubale musali Matayo ipadi 24 lino lianda imu paji tujimwi awa keswa ulangalanga ikusiba lino musali Matayo ikuswa 1 usia 3 kotuya ikubala ilutanzi Elo Jesu waka uka kuswa mutempere Elio basikuya ibagwe lagesa Ulingwe kuswa mutondesia Uyagwe kwa tempere Iwalo wababa ambira Zato mwene zintu Yonse choveni inda muambi Kukabi yomwe yoshala Abwe yomwe atalalimi Elio itaga soeru ansi Lino alimi Igampango 3 Muli mwaga kede atala, jirundu, orifa, basiguya bagisa, ulingwe kumbali, guamba. Kutwambira, inu ezi ntu, ziobaliri, chinzi jioba jitondizu. Jagubo, iwago, alimi, ya mama nino anjiga. Inu atuime awa, otu mpango totatwe twagajitiga. Nchobeni, masigu awa biri, kukubwega angala, mufo, AD. Peti, alimi tumpango tobiro tutanzi, twagajitiga, masigati, a. Mugubwega angala, wafo. Mu AD 30, alimi igampango, gas 3, agajitiga, mangolesia, muri wabiri, kusu wambubonya, mwabona, ibala siya kutempere, kabera, agamubu siya sintu ezi, ina ujatikisia jeji, alimi ina ujatikisia jeji, walanga tempere ili, pati, saa, tariri botulogo, wakati, tagugabi bwe, yomwe, yoshal ata, alirim. Awaga unka ata ya murundu agukara mwabona ya kuti oguya ogya wakatariga aroma sigati iyo mpao yindi wakajita agamubusya oguya bagati tuyanda kusiba magani aji nto yemwe inamubone nge yalo mibusi yotatwe ya gabusi kwa agachuta nasibu ya bagwe mibusi yotatwe ya gabusi kwa inu amla ngirele inu lutanzi inu Neriri zintu ezi, nesiova, neriri, nukutagabi ipwe, yomwe, yoshal, atala, alimbi. Chinzi jioba jitondezu, jagubora guwako, mbuzi wabiri, alimbe mamani no anjiga, wajibona, njeyo mibuzio yotatwe. Ino mpao bantubanji, wabambira burbisi, iwabo, babika ezi, awa, kubukalo umwi, waga indi, indi, nyomabona, waro hira mibuzio yotatwe. Amulangire lino obo obo mojiri jibotu mpango 3 mabona mbali ya mama lino mpango 3 ero nchinzi joba lutanzi baga mwitila kujirundu ya orifa awa mbali kutuambira ngeriri zintu ezi nesi joba mubusio wakusangu nchinzi joba jitondezio ya kubora kwako mubusio wabiri alimi mama lino anyika mubusio watatu mabona kuni mubusio tatu ya andeni ya kabusi kwa Lino, janda kuti, mkunone, akulanga injira Jesu awa. Mbaga bambira magani azi ntu ezi. Oh, jibo tulogo, ndila, kundiba mbabu yo, ndi, ba. Yagari bala nze, yagabele segwa busigu mwumi, jibo kurusyo, iguswa ujio unusyo. Amusile, lino, atu kunone, kushina matizyo jitanzi. Ija, zinamatizyo, ya pugu eli. Kwezi ya nisha, zinamatizyo eji, jitanzi. Amubusyo oyu mutanzi. Ino awumi mubusyo. Amweze ni siku ya ansi eni. Akubona na tawendi antome. Mbulibyo mwotoka jitazi yonse. Kesimbi mwuchula mumakalo. Ambo gano asintosi yonse mwubonya nchobeni. Chejo jina matisyo. Jaga churwa ikulondoga. Gai. Amwone lino. Lino tulabala lutanzi ku. Pao. Wagaba kuhida. Eyo pao. Uyo tariga kuingula. Lino, kabela tuanda, mwezi ya nisya, asina matizyo. Ino amulangirire, ina matizo yitanzi jalo, chivuno zio 6-1-2, ino tulabala 6-1-2, elio elio ndagabona, kabereji ndi naga chula, chimwe jazi na matizo, alimwi, ndagangwa, mulikuti, yagali jongo, ya mususumo, umwi wabanyama bone, gamba, bora wone, elio ndagabona, ulanga imbezi ituba, alimwi oyo, wakakede alinjio, wakajisibuta, alimu mushini wakapigwa, kulingwe, kabela wakenda, yabu sunda, awusunda. Wakajana kuti, wakalini murombano oyu, tukura na Kristo. Mateo 24, lino, 4-5. Elo Jesu wakafua, kubambira, amujenjere kuti utabi mtu, umu jenga. Kamu banji bayo bora, musinari yangu, kabamba ikuti, ndime Kristo, elio bayo jenga banji. Mwajibwana, tukura na Kristo, kejo jina matizyo janu. Mwabwana, wakajamba au, alimui awa, bajula, jina matizyo, alimui ngoyu mwabede, ya kurondoka kuyo. Ino jina matizyo, jabiri, Mateo 24-6, Jovunizyo 6-3-4, ino amla ngirire, Mateo 24-6, ino andibone, chojamba. Elio mwe mwamba ampo zero mwamba amugabone utinyebo utaka pengi kambo zintijonsi ezi zere uje tiga ere mamanino tana kusiga kivotu atuweze jina matisyo jabiri yobunisho 6-3 jabiri amulangirire jintu chambalino elio jindi naga chula jina matisyo jabiri habela ndaka mwa mnyama wabiri kamba kuti bora bona ilo mpao waga unka mbisi imbi yagari kusuwira angusu yagapegwa uli oyo wakatantide alinjio kukwishia irumono ikuswa anjiga na kutiwede kujana umi aumi ilo mpao wakapegwa ulingwe cheba pati yagula ndoga mwonya choveni oo yanda kubamba irukwaro uli hira ruini tamu yandina imuya usala wajiremba jonsi ilo ulagwanzia uji obununa. Ino atulangise jina matisyo ya tatu, lino eri ndipamba, lino Matayo 24-7-8, atujane 7-8, muli Matayo. Ero jisi, yobu kakurana jisi, abwami iwana iwami, kabela kuyoba mapamba. Marwasi, izuzumo ya njiga, mumasena, ansini sini, yonse zintu ezi, mataligiro, abusu. Mwawana, mwawana atala eni lino, lino yobu nosyo, muliga sisi, lino tiyo chula jina matisyo ya tatu, kijanwa mjobu nosyo. 6-5-6. Elegendi naga chula jina matisyo. Ya tatu, da, nagabona munyama. Watatu, gamba kuti. Bora ubone. Elio nagabona, nagulanga imbizi. Isia, alimu oyo, wakakede, alinjo, wakajisi, siyeregro, siyobiro, muchanzari yagwe. Elio nagangwa iti, agachi gabanyama bone galichi. Imwero, ishereni, imwero, wawiti, lauwa shereni, nyero, yotatwe, ya bale, lauwa shereni, alimu bona, utawujesi. Mafuta, waini, pamba, mwabona, mwonya jina matisyo, chijonya, jintu chijonya Yesu cha gamba. Ya, jina matisyo jane, marwasi, arufu, mwone, Matayo 24, kulabala igampango, ka 8, iga 7, ka 8, ndashoma, mwagubede, ariye jina matisyo jane, ndasiga awa. Ya, ino nchinzi nchebala usule awa, saa, ndabala jintu jimwijuru bide, nya, ari, jengelede, nya. Aho, potubede, ino tuyabu ya, ino tuwaunka, ya, munene. Ino atuali jile awa, aliga 7, alige, ina matizyo jane, alimi, 6, 7, 8, alijimi, ijimi, ajio munuzio. Ino atuwane, iga 7, 8, ina Matayo 24, ya, ino, ilo jisi, yobuga, iwana jisi, wami, uwana, wami, alimi, uyoba, mapamba, marwasi, mizusumo, yanyiga, umasena, ansini, sini. Yonse zintu ezi mataliro abusu. Ino jina matizyo ya ne, muli mutu wakajibala awa, ya gari, jina matizyo ya ne, wakari utariga, aliga 7, 8, aliga ijimi, lino. Ilo jindi naga chula jina matizyo ya ne, ilo garanga, mnyama wane, wati bora wone, ilo ndagaranga, akubona mbizi isi ya siya. Ina mrendire, ndagani bajeji, buterede, nha, nha, lino asho ntopyo, lino, 7, 8. Ino atubone Matayo 24-7-8. Ino atubone Kwaji chana ejo. Ejo chatatu uchula embona Matayo 24-7-8. Mundijati lino ejo jijula mvula na pamba uchula pamba. Ya. Ino marwasi harufu ii munene inotunka bulinchijo 7 na 8 lino ejo inga jaba jina matisio jane atubone potunga pa jana jina matisio jane ejo jindi naga chula jina matisio jane jane ya mbisi isiasia lofu mwabona ejo ejo nagalanga kubona mbisi isiasia alimiwa mbisi isiasia kasina liyawe oyo kwa kede alinjio ya gali utegwa lofu agehena hii tobera ingwe ejo ingu zega pigwa ulingwe uli yone tibela yanyiga kukucha kuberesha icheba kuberesha inzala kuberesha irufu kuberesha ibanyama banyi inumobona oro wakali rufu inojina matisho ya sanu Matayo 24:9 useo 13 atuone utina na jana igabo tu rino alubo mwabona ilo mpao oyo mwanga uyo mpenzia umuchaya hao pomwede alimi imasi onsi ayo musulaiga kambo ka sinari yangu elioji elio mpao banji bayoba banji bayolegwa alimi iwaba umwe aumwe alimi bayo sulaigana elio basi nsumanji babechi bayoboga alimi ikuja nga banji elio kambo ka mirandu iyo fula liandisho wabanji liyoto ntola logo ele oyo uga kachila usila kumamanino uonya uyo futuga ino tulaji na matisho yasanu lino alimi obo wakali ibusiku wa mamanino mwabona bayo mwanga igwa hawa umui au mui abu mui bombi ino amulengeli awa alija 6 ina matisho 6 na 9 usika 11 lino atuweze jimui ejo yobuno sio 6 na 9 usika 11 ele yindi naga chula jina matisho yasanu ndagabo na gunsi yajipairo nyuya yababo wakachai kwa nkambo igachwi ilialisa alimi nkambo kabumboni obombo waka chatide elio wakalira achwi pati yabati chindi jina mfuboti mwami yagu salala awini ulajita betega agulia inkoto yabulo iwesu alimbabo ibapona anyiga ino alimi zikovela zituba zikapigwa uli umwi aumwi wabo alimi wagamba kulimbabo uteti belede wabajipumona gaindiga nini usigira wasige njina abalo ababu njina ibabo wagachai kwe mbuli wabagajitwa wagazulire ino nyobo mwabona kunsi ya jina matizyo ya jisanu tujana tujana magani awa abagachai kwa kambo karushomoro ili kunsi ya 24:9 hukuno tu usiga ku 13 agwalo tujana ikuti wagali ujairwa irushomo wagwe bayo mwanga wakuchaya abumwebombi mwabona jina matizyo chijonya bajichurwa ino mjina matizyo ya jisambo mwe uleji mwe kwa tuwola lino Matayo 24:9-30-24 Alimi Tujane 29-30 Hawa potubede Lino lino tulajana ajalo Yobu nisio 6-12 Usia 17 Cheji junchaveni Kutoka swa igwala Lino amuswerire Kulije lino Ejo Jesu Chagamba Uli Matayo 29-24-29-30 Konya buyo Wagainda mapenzi Amasubayo Jenze jenze, haya mapenzi, haya mapenzi, hamu kwa nini, mwaga inda imo awa, mwabona. Zuba liosia, mwesi, tauga pimu mwani wao, nyenyesi siyoro kuswa uchulu, angosu, ya machuru, ahayo, sunga nisikwa. Ino pao, ya wali wanya itondesio, ya mwana wa mtu uchulu, halimi pao, ya wala womoga, kamikwa yonsi. Ya njiga, alimi, bayobo na mwana, kumuntu, kabohora, mamagumbi, aguchuru, angusu, abulemu, ibupati. Ino amubale awa, mchobo nesio, lino, jina matisio, ya istambomu, yalo, hotubede eni, lino. Iyo gabona jindi, nagachula jina matisio, ya istambomu, alimi, gulanga, wagali, mzismo, wanyiga, mupati, kabela, suba, yegasia, mbi, mburijisani, wana, yaboya, yesia, alimi, mwesi, wakabamboli ibulowa elio nyenyesi ya kuchulu ya kawita anyika wakwalo mboli imusamu wankuyu mbulosha inkuyu yao jindi chiterede elewa kasunga nisikwa huku liangusu elio machulu akamwaika mwiskro mwaihungwa antomwe marundu onse atuswa atonse wakusikwa ibuswa mbusena wato elio mami anyika Bantu bapati, bantu bahubite, basirutwe, balemu, bantu basingosu, wange onse, bantu onse, barubusi, bagalisisa ebeni, mumarindi, umyara, ya mulundu. Ili wakati umarundu, umyara, amutuwaide, utusisa iguzwa ubusu, ikagwe oyo, ukede, ajono, jagwami, iguzwa ubugari, bugari wagaberele. Kambu uzwa bupati, ubugari wagwe, wasiga, uguni, uyogo njawima, ya kurondoka woyo. Unyona nchoveni, iwona eyo Jesu chagamba, lino, muri Matayo 24:9, amusirire, umane, aga, igambo, ka Ichman, atumwetumbi. Onyavyo, wagainda mapenzi, ama suba aya, suba liosia, mwezi, tauga, taugapi mumoni, o, nyenyezi, yologa ikushwa, uchulu, inguzuzia, uchulu, yosunga anisigwa. Irampao, kuyori wanya yutondejo, ya mwana, wamuntu, uchulu, alimwe, bayobona, alimwe. Alimi pao, uyoba gomoga, wami wa yonse, yanyiga, alimi, bayobona, mwana wamuntu gabora, umagumbi aguchuru, anguzuzi pachi abulemu. Ili gatumina ogo bangiro bagwe, wami bambi alimi antomwe, ugulira, wamwembo, alimi, uyo unganya antomwe, miuyo yone, barwa na antomwe, mwabona, mwabonya buyo, wezi anisia ejo Jesu, chagamba mwini Matayo 24, ajejo sigubonuna, awa, Chaga chula, ujina machizyo ya jisambome. Mwonya buyo, ilo Jesu, wali, uamba ula, ya mwagwe wa mapenzi. Mwabona, lutanzi wakabuzia ati indi sintu ezi, nesiova, indi tempele, nyori okisikwa, wakaingula, oyo, indi ujitobela, wakabuzi, elio, lewiova, ora, jini, hao, wasiga ibukaro, wakachaikwa, nkambo katushomoro. Eyo, jindi, eji, neyo, jita, jindi, ura na Kristo, na yobuga, halimu ijindi, Sura na Kristo na yogwisi kwa mutempele. Daniel obo, watu wanja kupiruga, akweza Daniel obo ya jindi, na agati, kwisi wami, yobo ora, nyebo, nwabali, mulis obo, heyo chinzi, perede, kuyojita, yogwisha, yetuzio, jamasuba onse, asio onse, ziojitiga kujindi. Jesu wakalu, kajigana na awa, kajengela gati, jindi, mwagubona jisesimi, ejo, jibamba itongo, jagamba, amusesimi Daniel, gaji mfuimu senabu salala. Kizejo, imoskwi, ya oma, ya gaima mbusena, watempele jindi, ya gatentua. Kati ya mwalege, abo, bali mumarundu, ambalege abo, bali atari ya maanda, bata serugi, uzotula izintuuzwa, munganda, na oyo uli, munganda, mkugweta, kambo, uyoba jindi, ya mafabi, nyomabona, ejo zintu ezionsi, ziojitiga, uzironzia, uyansi, lino, akujisimpigizia, uchogela, ukuchula eji, jina matizio, ya jisambomwe.
I want you to notice. Jesus.
Nundia na uchimbu wanesie. Jesu. Lino utandila chunga masigu. Hali yeji. Jesu wala sotuga kuhisya. Wajina matisio jajiroba. Tajigo awa. Hamulangi. Ulasuma na nchoveni. Masigu siyani ulino. Kumane jejo.
And John omitted.
Elio Johani wala sotuga. Na matisio jajiroba. Jajiroba, jama manino, na matisio jajiroba, eyo jioba jintujiremu. Tajirembe tuwe agwaro, mwabona, ilasotoga jina matisio jajiroba. Mwabiro ibabo, lagajita, alimi, sikuyobonuna, jindilesa. Naga hamba kuchi, wagali, Johane wagati, wagali umuna upuyo kuchulu. Jesu tagwe naga hamba, kala kuchatizia nchijo. Amone rino kuchogela, ugampango, gatovu, amone, tagwe mnyama. Ago nkampango gatro kaligira hai na matijo Yesu ujibona ikuchurua tagwe imunyama mburi sirenge zipona dimi nimu au agwalo mburi mboga gali hai na matijo ya sanu kambo nzi ejaga jitiga kubasunumbi wabukaro pamagani mabotu mwagwe wa mapenzi hai na matijo ya isamba mwe ya mwagwe wa mapenzi kejijo jitola ibusena inabwe inga wagaunka mabona wina jirenge jipona na jintu ogwea Jagu jamba, jiribu yo, lino, lesa, tajiberege limbi ambungano, jaga unka, waro berega a Israel, mwabona, mwabona, oro nduba surumbi.
This is when Israel received the message
oro wajindi, Israel, ya kutambula mulumbe, wabwami, winda kubasinsini wabiro bajio bunusho, 11, ya mieye, Israel nchisi, mulanda walesa, jisi, elio, Chindi, chindi, Israel, ya unjizikwa. Ayoba, magani ajisi. Israel, ubukaro, wabwami, kogo Davida, mwana wa Davida, kwa kakede aju nejabwami. Ago kegambo, oyo mwana gasi wagomporora. Yebo mwana wa Davida, pero Davida wagu. Mwana wa Davida, leza wagagunkizia wini, kuringuwe. Uli Davida, uti, yobusha imwana wawe. Yotola, juno, Jagwe jagwami, joba juno, jagwami iteli, wawona, tajigakoli, Solomoni wajipa mulikosiyano mutembele ilo Jesu wabambila uyo awo kuti takukabi mwala uyosyala atala ambi hele walo usola iwambila awa ejo yochogera ino yochogera lili ezintu yojitika petala kuchogera ilo mbaba mbabede dino tulego jindi ya mapenzi kamuyeye jindi iwami wawea kwa anyiga ino ejindisa jila kambia amini ili utina kulimubusyo ilo inga wa indula ikundibusya utina uyanda ikusya mubusyo iwakamana witwa iku mabuyo utina togajita toho zikale
in the time of the millennium it's Israel that's a nation.
Mwajindi ya mireniamu Israele nali jesi migoa ere kumi ahibiri mbole jesi pele nabu inda ulimu palisi walongo na malero rino uligwe twe alimi bonsi banyiga bayonjera momonzi oyu Jerusalema alimi bayole chabulemu wangu wa omu alimi miliango taiga charwi ya jamasigu kambo tagugabi busigu umwe mabona
gates will always be open.
Imiryango yose inocholedwe ilubami banyiga Yobono 22 nguleta lulemego abulemu mumunzi oyu pere na winga uli mugati omuya agaberere.
Oh my, you can see that.
Oma mura kwenja kubona geyo omuya utali na winga tagabego guberega mumiunda ya misanzi hepe munene walungu na winga walungu na malero umwami bambi abo baberega ogwia yesi utali na winga amen. Ya amone batumwa aba lino batumwa bayo bonusyo to aba basisi miobiro bayo gamba uga ibwami bulafafi abona Ibwami wakuturu wede wiyoya kwa. Ejendi ya mamani no ya miaga yotatwe ajisela. Yomwe ya mwigi ya busebente ya Daniel. Kashomeze kwa kubachuda bantubagwe mwiyaya lino ikuti. Kondesia jeji kuti eji chibela ya mamani no ya mwigi ya busebente ya Daniel. Nijisimu kusho ari e ichunza. Mabwana ino wiki siri magumi alijiroba. Yagashomeze kwa ezio yagari miaga ilijiroba. Alimi agati kan wiki siri magumi alijiroba. Mesia nyonyonyona uba itu usio wakari uyo susima. Miaga yotatwe yisera yomwe ili mpao nyonyonyona kambaga chitu usio jabantu. Alimi uli ulikirwa uti miaga yotatwe yisera ulikitwe uli Israel pao ki Mesia. Naga nyonyongo, kuchuta, wako ufkazi kutekwa, atakakwanzi ikuona, kuti wakari Mesia. Ino pao jindi Mesia, naga nyonyongo, pao magani mabotu, abukalo, barusialo, wakasiga, ulimu namasi. Elio, wakasiga, bansi, kabelesa, wakasomona, omwe ikuswa awa, wakuya, alimi awa, wakuya, wakusia, ukia kwenzi, ya batumwa, alimi awa, wakuya, alimi awa, wakuya, wakusia, kuya kwenzi, ya batumwa, elio, wakatuma mutuma mutanzi alimwe wakamba uga alimwe mwembo wakalira mbole motuweza iwa inda gaini ilo mpao mwembo wakali unungurura rumamba mwembo lionsi wimini na rumamba mutuma angelo wakasiga anyiga mutuma wawora mbole rusa mbole ufumbwa wakatuma ngo wakabandiga jenzi ya gajita ulasiga kabela na matisio ya churua ya ibununwa mwembo walira rumamba warungurua kabela baunka. Ilo mpao mutumwa wafwa, wana matiganka mwei, babi kwa mugati, eyo, jipenzio, jawita, babo, baugaga, mabona, hao, ilasumanana, hao, paragunganya, yana gabunga, igambi, bagaswa winda, mwininchijo, hao, hawa bayutuga, nguzo zimbi, mabona, nguzo zimbi, mbukaro ibumbi, wamugano, mulima umbi, hao, jindi ajitaje, ambari wasigareza, mulima wagwe, jindi, sigurana Kristo, abora, Asia we, mabona, igurana, purisha, balenda, ambari antuomwe. Yena utumubone jintu yemwe jineni, utandina buyo jindi ejo, ejo kaini nagasiga anyiga, abela wagasiga anyiga. Yena utumubone, utandina ibuyo, ujindi ejo, ejo Kristo nagasiga anyiga, Judasi wagasiga anyiga. Utandina jindi ejo Kristo nagaswa anyiga, Judasi wagaswa anyiga. Utandina buyo jindi, imu ya usala, nuwakaseruga muya wasukuru na Kristo wakaseruga utandira byo kendi muya usalala noli obununa mweni awo masuba mamanino kukuru na Kristo ulimukutondezia ube bagwe nini tayutuga kwinda mutu nzenyu itwagwe azintu alime utandira byo kendi sukuru na Kristo alienja mweni yabuleza gagwa ajirao lesa alienja mweni yabusule uye nununa jonsi mwabona kenda byo antomwe uyo nchobeni elio mwabete wabiro ambari antomwe gaini abera yuangara anziba abato Judas a Jesu elio uyabusele muga inga mwajibweza uyo haa wakari mwabu Israele wabiro babo mwabu takari jisi yabu hedeni pepe mnene takari kutula jituzio jikosiene eyo Israele takari kutula takari kukomba elesa omwe Mwambobo, mwambobo wakari, wakari umwe, wabana basimbi, barota, oyo, wagona, haba wisi, kabela, wakaba amwana, ilumwana oyo, wakari kutegwa mwambu, ilokuswa kuli mgoe, wakasiyarwa imugoa, wa mwambu, jisi ya mwambu, ilojindi, ni wakabona Israel, mwenyina wakanununu, wakasiga, wakari bakombi basinizi, wakari, igabunga igapati, Israel, taga jisi igabunga, wakari igukara ibuyo, umatente, na ufumba, Bonga, ele mwabo waka jisi, ele megwa, bami, bami bambi, balimi waka jisi, balamu, utalo ogia, musisimi mweji. Balimi, waka jisi gyonsi eji, ao, waka sere mungiro ogia, usinganya mungina, mnini, oyu, waka limu wendo, ya kunyika ya jisome, baya, ujisome zejagwe. Ili waka muka, wabusia, zena inga dainda, mnika ya go, utina ngombe isyangu, ya nywa ama, njua badera, utina siyari ya iwisu, njua badera. Wakati pepe, boli mkuba, harubukurusho, mburi oro, bose oguno, bombo, boli mkuba ajintu yemwe, mburi yejo, bose oguno. Ilo mpoma ngile ejo, chaga jita, wakachogela, moonya, njiwa ya chesebele, usele mga winda, musinsimi oi mubechi, na kujitia bana baleza, kulubira, alimi, bagawata, wanagasi, mamu wapu, mu Israel, na kujitia mamambi. Ili wakajita jintu jonya, mbukaro, mbubwanya, mbwendo, mbusinzo kuya, njiga ya jistomesio, potwede, chinzi, chaga jita, musimubechi, wakahuruga inchoveni, wakwatia, wakwitila, mumungano, ya protestant akujitia tubungwe mbonya buyo ejo tubagajita iga indi o pere Israel nini wakale wakasimana na wenda mbonya wakamputika munkanda wajindi jilamfu alimi bonsi basi igurwana ibagale wakafato pere wakasimana na chobeni buya mwenye ya yustomesio ya ii wabarangirine bonsi maboko wakatana buyo uzabuga Jordan aha na jibotewa ejo lino tuyabu sila mugira Ubukaro obo, njonya lino, awa lino. Amzibe, lino tujana kuti, jindi, ya mama lino, lati, miaga yotatwe ajisela domwe, jangwiji, jimagumi alijiroba, ya Danieli, alijipandure ejo, igabo tulogo, anini, lino, kambu nabona mtu umwe awa, wajirangile, ejo, yonsi, alimwe, da, danda, igusola, yuli sala ziande mwini, mwe, amone jindi, jangwiji, jiri magumi alijiroba, ya gunjira, jindi Danieli nagabona, chiringano, ya jindi, Gajibora, agukorera kuba Juda, kere, wakati, wakati kwa mkwigi, siri magumi alijiroba. Iyo miaga alijiroba, agati ganjio, ba, mesia, nori gogulu, na, alimu yonyo nyomwa, kuba jituzio, lino ejo, chenjo jaga jitiga. Kaolesa, wakabedega, bamasi kusigira, ibaga kusia, ibantu, kusinariagwe, kalombungano, ya bamasi. Wega kusigwa buyo, wakatora mbungano kuchuru. Ilo jindi naga jita, naga lindu wona, mbungano, wayo, inabu inga waka unka kuchuru. Harimi mbungano, wayo, ya gabi kwa, motima wanze, omo, mwagari igomoga. Akulira, akurumantwino. Mujiri chijonya, imapenzi, aga wita ibantu abo. Ile kujendi, imapenzi, anowa, mbugati omya, kubora, ababasisi, mbubiro, bajobunu sio lebe. Ugamba uga, magani mabotu, limbabo. Harimi, baga gamba uga, masuba, alijuru, mwanda, omwe, magumi alijisambo mwe. Mabona, eo mbombo, masuba alimagumi otatwe, mwesi, mburi kalenda ini, mwajisi, nyaga ini yotatwe, jisela yomwe, eyo, chibela, yabu 70, ya Daniele, chibela jamamanino, jamfuigi, yabu 70. Mabona, leza, tanabelega Israel omu, pepe mnene, mwesu, wakandibuzi, utari indi jilamfu, yakainda wakati zandere degu yako mumugesu omuno mumugano mugesu uyandwa muyandisi wakati ndi ndiyanda kuya kuiswai ichoma kuti kuli kusinsimuka munthu omwe wakandaambira kuti mugesu Branham were degu yaku Israeli jalino payoji bona mwabona tokonzi kuchichita ndakaima konya okuya ilyo ndakayeya pano pa juda pakati ikuti nanda ikuti na oyu ngu jesu ngu mesiya pakati atimubone achite ichondeso cha musisi tiyoshoma basinsimi ibesu khambo mbombombo mwaperede ikuba inonkhoze ndakayeya hawa ndainka ini ndakasiya okuya kwini munsi maningi kuli chicho ini ndakali ndakali ku Cairo elyo ndakachisiya tiketi yangu mutandali yangu kuya kuiswa elyo ndakati ndakaunkha kubona kuti na payolomba checho china payokonja ikubona chitondezo cha musisimi tiyobona na payosumina Kristo Louis Petrus wamukano yaku Stockholm wakapatumina mabaibele ali miliyoni elyo avo vachota napanjira omuya wakabona chipekupeku ndi yejesi muka ikama filomu ponya kusule okuno lino maminiti otatwe usika akati ka masiku eyo palo pachota napanjira kuswa konse kunyika masana onse ikuthalika kupungana mukati okuya walo England niyalamana ikunjira omuya kuchiyindi cha Torino Aleman mukucheya warumamba kwanyika mu volume yapiri ndiyakuti mbochepete khapera kakasumina kusundwa panatak kakasumina kusundwa pawo wakachichosya uisraeli alimwi yali kukomena mulichisi alimwi lino nchisi londokete mali ajo chilengwa cha mali ndembera impi zinthu zyonse zimbi mwabona elyo apo ikachota pakachokera kunyika yakusyalirwa pakali chinthu chithanze yindi ndivakaselemukira mu Iran akuselemukira okeya kupakweza pakapakusya pakati ati panda kupachosya uisraeli iwapha ibusenapwapo kupachosya kunyika yapo palestine oko kulakerete kuba ili amuyeye kufungwa kuti israeli kaichali munyika eyo iswite kuli andolwaleza muli abrahamu kuli ngwe payakaphegwa alimwechindi ndivakakonzeya kuthantha ndeke eyo tava alina bona chinthu chimwe muli checho wakali murapi mudhala wakaseruka okuya ngati usisimiwesu wakathwambira kuti yindi israeli yakunkha kumunzi yoba athala ya mababa asikwazi mundeke kuswa kuya kumunzi ndiyeyo mbo ipete lino kayiyaka imusamu wankhoyo yakupozeka amen nyenyesi ya simbi zili chisambo mwe ya davida kayiphephera imaso pa pamasi akhwana kuyimuyi mukuyosya loko imwako wa mapenzi ulankhwi nchopeni ili kuyimikira mphonya awo zinamatisyo kazijhulwa mbungano yali pambira ikuthoka kuwuluka ikwayo wammulengalenga ili mapenzi athalika ikuba pawolesa waseruka akusamona malisyolu zimwanda amakumi one zine ikuswa okwiya amen okuya kulilondokete ambone awo zinamatisyo kwazichithondeza lino mwabona kuchitchula lino nyaka ya mamalino yothathwe achisela yomwe ku banthu akwalo ikuti na mwalangisya chindi echoleza nayoita aba bachuda malisyolu zili mwanda amakumi one azine mnyaka ya mamalino yothathwe achisela yomwe mwabona tanakupereka ambapo phe tanakupa amusisimi tapakashomi chinthu ichimbi chitha musisimi takonzi ikwachenga popo payakumphwa musisimi iyi munene khapera kwamana kuti tilesa wapaambira popo kumathalikiro khapera palakhala nchopeni anchicho wakati imwamenesa wanu iyo musiya musisimi akati kanu uli mulindime musawakaambapo alimi wakati walo mukamuswiri alimi kufumba utakaswiriri musisimi oyo yonyonyona kuswa ikwati mbombopo elo nyomwa bona meso apo akachita kofazikwa naphe ndipakamuziva kuchipaka chachecho kukofazikwa pakali echo yakalekera satani ikupachata nkhapera pakati walo musondi bezebole amuleke bulowa ikwakwe pube alindiswe kulize kuti kwina chinthu kulingwe mwabona ilo panthu patawa nkhopaya pakofasikwa akukheka ambo inkhamu ya Hichman ankhamu yonse pakajayikwa kaindi eno kachisi inguzu yakunjera wisi wapo beni wakachita ikofa ya meso awo kuthegwa inga watubweza eyo nchinthu yefusiyansoni maningi mumagwalo kuthandira amuyeye ibuyo okuya ikachota pakaitchira ibulowa wisi waweni lesa waweni alengerera ikaswa imalo amulange Hao baga mubambula, baibeli ya gamba, ayo mabala, onei mapati, amulangi, hao, Yerusalema, munzi usalala maningi, munyiga, ba, bantu basalala maningi, munyiga, nabambula, ilufu warunya maningi, munyiga, mu, muntu, miyandisi maningi, munyiga, mwabona? Bantu bagombi, bugombi bulemu maningi, munyiga, bugombi walite kwega simpe, munyiga, bagari mwi, alia, baba, bambola, besa nguonya oyo paibere, iliabo, ngole gati, inga uyobo. Kambo zi, tibaga jibona, paibere, latuwa mbele uti, lesa, wakabo fazia, ti, watagaji gonzi, iwe jibona, ba, wakati, ngone umwi wanu ugonzia, unitamigisia ijibi, maju ambi, utina, sega jita, chiyona ejo, chagamba, kulindime, ujita, kukuti, amunda ambile, jibi jalo, kutashoma, wakajita nchijonya ejo lesa, taga mwambila, pere, tebaga wanzia, ujibona. Inoji ndi wamba ula, kubantu, jiri mbole, igutila, manzi, gusule, ya tagisi, sena, mwabona, chepandrula, jintu, jifisha, iweme, jindi wabona, masi, abantu, nzira, mwabajita, basi tulengwa logo, abagombi, pere samu ya usalala, tautuambi ribobo, bayolo basi gaija, basi gulisumpula, basi guyanda misalo, kuinda, kuyanda lesa, ibachaya sisuminano, basi gulengelesia, tuambo, ibata kutiri, abasa mpaula, abo, babotu, bayaguba ajiwa, chabugombi, pere, bayoga ingusu, ya magani mabotu, bati, uli, bali babo, obafutatila, haa, potu bede, basi tulengwa, haba, bala sinyonganya, bala kwesa bolemu, ngusu zionse, zirika, iwa, yaga indi, iwa apostolo, asimi yayo, mumireniam, ilimbole mtu, mbole mwegamba igale, mtu lionse umba izialesa, tulijeju chaga jita, mbala ngila kumbele ejo, chayo jita, na kutalanganya ejo, charimugu jita, jarino, mbombo wachaveni, mtu, ujiri, jintu chijonya. Oh, wakari ibachuta, yaba yungi ahalia, gabati, ulemu uliresa, ba, ujipari sista, musalari johali, gati, ba matata lesu, wakari imana munkanda, ilo jesu wakati, balo bonsi, wali fide, balo, baganywa, iguswa kumwara, munkanda, ntu zionsi, wakati, njiri mwara oyo, mwambubo, amen. Wakati, pere dimeji nkwa jabumi, ujiswa, uliresa, ufwa iguchulu, oyomu samu wabumi, ufwa uedeni, kaingi ogwe, tina mtu walia, nkwa eji, nagafi pe, njomubusia alubo, umazu agumamani, yonegwa bobo, tibaga gunzia, ujibona, mbobo, imesengu unyaka ingwi alia, gamba ula machu ingaonya, kamyo yabo, azintu mbulizezo, utondeze uti, wakari mesia, ejogu yo mesia, chage de ujita. Ilo waloga baingwi, ogo amanza abo, usule yabo elio, haa, tajigwanji kuba, pepe, pepe, ta, ta, gabo, mwende, iboli gabotu, mwona, wagaswa Bethlehem, halimi, ta, talijintu pere imwana omusogwe, halimi oyo, utiabulosi uberega, halimwe, tulisi, ulisondogede, ulinyongene, ujisi diabulosi, mwona, meso abo, mwini, agarofkede, ulijejo. Lino pere barangira musisimi wabo. Hidyo. Utambula. Utambula bobiro babo. Mbombobo. Lino amone alubo. Lino. Agwalo. Jindi aba. Mamachuda. Njomu pa jiminizyo. Jimbe jineni utegwa. Usibe iguti. Mamachuda. Awa lino. Arubasu oru. Waguwempa. Amulangirire. Eyo ijitola ibusena. Ilai milingwa agwalo. Atuotola ijindi. Ujijita. Kambo tu. Tulamana awa. Agwara wimi ni mwa, mu, mulije jojite kwa mafabi agwa chagobo, lino amalangi, abama chuta awa, jisi, ambone, o, ku, di, ndiyo tola ibu yo, jindi jinini awa, mwabona, jindi bamba gulibiriga, jindi nataliga, sutauga, mulibobo, beri mwabona, mwaziba, ndi anda iguchi mwibona, alimi, jindi, uyo, e, leza uyo yitondezia kulindi nye, ndiri masimpe, amalangi, ijagobo oga jisi, nguzu, ya uziagwa, mwabona, Pere, iga simpe, taga shomegede, tankugo, mwabona, waga unka, mselero, wakuyo jenga ibaushi, waga jenga mnyina, waga jitazintu zionse, pere nogoba, mumulau, unsi, waga li, igujisi, kambo, isau, waga sambara. Pere, jindi, naga unka guselero, uya, uyo berega, bawishi, ziala, waga vika tusamu oto, wapokura, umenda, igujicha, sej, ingombe, zi, mite, azintu, uziala, bombe, mamabara mabara. Alimi o, nyebo mwuri si, zintu zionse, yaga jitamu, mwuri wobo, Pomoyo, iuchana mali, inamalingiriloli, wakali, tandidwe ikuswa, kubantu bakwe, ino, mwosyanyo omo chota, mwosikupa mali, tekwendaba obo, mwajana, uyo abweza, uyo kuchaya pulanga, uchi achani. Lino nyomulisi obo, mwosikutashomega, anini, wamana, mulombe, labereji angwe, walu, uyo abweza, mulombe, iye mudene, kambozi, wakirete kwa, Bobo, oyo ngomushobo wamuya uri hwera mubonya ibuyo mburi baba basubamburo wataka gonja kumbusha itu eri kambo oyo ngowakali muya wamuntu wakatumwa kulimbabo mukara wasikwaze obo mukwesa itu ajibonosyo bonse abo bamwisha ejo amtambike manzi anu ikutekwani ejo chibotu ejo jirikabotu mwabona ejo chibotu ino mwabona Uchinamu na kwanzia kuchogera awa, kunsi ya sinamatiju ezi, uchinakuli, nozi, jindi, ya chukwa, muna kwanzia ikubona chikamina, yuriza, chajita, ejo, chagajita, ejo, chayojita, chejo we, mbonya, ejo, kegambo bantu, bagajita, inzira, ejo, kambo oyo, ngomuya wakamuka, ubukaro obo, ikuba, ahalimbabo, kibagali kukwanzia kujita, ijintuwe jimbi. Ndiye ya Johane, Paulo, ambabo, yomu uya wamurafu, Iguya, MULAVU, Iganyungi, Iguya, Echi, Iguri Gama, Aoru waga ima achwi elio, Aguti, Nejis Eji, Iguti, Kuyoba, Bawesu Babechi, Bayobuga Agatiganu, Kuya Busunguruga, Kavela Ejo, Tobayo Bamba, Tubungwe Azintu, Zions Ezimbi, Agatiganu, Azezo, Tobayo Jita, Ero, Jiosumana Usigira, Kumasuma Amamanino, Ajindi Jiosya, Kambonsi, Wagari Musisimi, Aho, Wakaimbu ichwi, elio, mwenguwe, obo, wakari kuyokora, ulaale okuya, kati, ivarwi, babechi, kati iganu, bayobuga, ugana na zintu, ukusya ibagwesu, ibari, basiwea, obo, kurwana Kristo nchoveni, yagaji tiga, mbubonya buyo obo, mwone, wakamana kunka, mbukaro, wamotima, wamapenzi, ino jagari jinsi, uganyina intu, ibagari ugonzia, igujita, romu, wakajisi, wakajis ingusu, Yabugombi arimwe abagis inguzu yatunzenye ibaganyina gintu bari gonzya kugita ere iyo kubereka gutegwa bapone ndagulipa iwabo ugituzyo bari musune kugonse kuba bari igonzya igita oyo ngo mushobo wa muya ngo bagisi muya baleza musune bawo awa kwa bora basubamburo mutu wa mtu umwishaga botu musongo Martin Luther John Wesley abamwe bambi Calvin ini Doxy abamwe babo Hawa, bagabora, elio jindi, mbagajita, bagali basuru wamburo, bagabora, iwamburura, kukwisi abantu. Kere kuchogera mushule, kubonya, mburi, mbagajita kushule uya, kukwata, konya kuchogera, ulingwe alubo, kakayanza, igabo, kakabungwe, kubonya buyo, naibere, yagamba, bobo, wakari mufure, elio, pao, wakajisi, basibuamu, bana basimbi. Mubonya buyo, yoresa wakatinda, na mupa mwenya, wakwe mpwa, kabera, tagajita, obo, njomu wesa abana ibagwe, iwaswaira, kogia ogo, kubasulirwa, mbombobo, jikamirina, lino, utileza, wakamba bo, kunsi, yajei, mwabona, kunsi, yajina matizi. Lino, ngoyo, pagabete, ujena kuti, ulajita, obo, alimwe, uyojejita, ijubari, bonsi, ikutosia, nzira eyo. Pere bonsi abo, lajisi masina abo, kuku ya bobe, lesa uyoga ita, kuyori mfwa, mbelele siangu, zila mfwa ichwiri angu, yeso, mwagamba, intubuyo, totwede kujita, kubamba iwito, uambelele, pongo, tazigariu, mwambone, pere nyo mwabona, uwito uambelele, mbelele siangu, zila mfwa ichwiri angu, tambonzi, ino chwininzi, yanda umuambila ikuti, ichwininzi, ichwi, chitwandezio jagumuya. Wakati kuli Musa, kutina, bataka mgu echi, yejitondezio, yitanzi, bayongu achi, yejitondezio, yabiri. Mbelele siangu, zirangwa, fili yangu, jindi izintu, ezi, nozi yitiga, mumasuba ama malini. Mbelele siyaresa, zirari siba, elio, iye mnene, mwabona, zirari siba. Mbelele siangu, zirindizi, mwabona, mwenzu, yaziga mutoberi. Mutatoveri benzu, jede kuwa jitondezio, jaga simpigisi kwa, jabusuba, edyo, jarbona, lino, ambone. Lino, jagobo, muli, mwega siga utara lino, ijintu, jitanzi, nyomulisi, ujisi igu ya ndisya, igunka, guli, uchogela, kunyiga, jaguzialo. Oh, edyo, ncheyo, Israel, tajita, chenche, oyo, ngu Israeli, Jakobo ngu Israeli, wakaji nchabu yo isina ili agwe, nyomolisi. Mabona, ele uli, wakaswa iguya, alimui, wakabweza imali onsi, gaga jisi, gaga likuonja iweza, wakabweza, nzira ili onsi, njaga likuonja, kuswa, uli, simukowa, wakwe, na kufunga imutu umbi, kobo, kena, ikupa, kubecha, kufunga nzira, njaga likuonja, wakabweza, wakabweza, mabona, wakajijita. Ilo mpawaji ndi atari ya guka, kumunzi, wede kupa. Aguru wa iweya kumunzi mumoyo wagwe ere mburi mwaga tarika kuchogera mukwa kwa wagwe kuchogera wakaswa analiza pao sinari yagwe yaga jinchwa wabona pere mujindi eji wakari yowe derogo kambo wakari kuyowa kutisau wakari kumiandawa wabona Eriyo eriyo amlangire amlangire imari muzeso wamari mbonyo mburi mchuta mbayo osora ibamba tangano eji rom Mwabona, mmozeso, wabwende, wamari, wabo, amujibone. Oyo Isau, tagari kuyanda, imari, agwe, nanka, Rome, tayandi, jisurubono, uwanyika, mujanza, iagwe. Mwabona, pere, ijaga perega, pere tujana kuchili no Israel, jindi ejo, jago penga, jindi, nagari, jagobo. Wagarwa, oyo, wagajisi, jitujimwe, jagari jagwini, wagari muntu, wagaseruga, jagobo, waga. Tambatira, mabobo agwe, umusunguruga, elio waka karao, elio, elio, ii, mulomwana wakati, elele gunka, lino, uyaguja, oo, ogo, ikupasuka wabuzwa, mwona, wakari ulibambira ibora, buzwa, pere jago wakati, pe, chigogo lega, yebo, yebo, kukwengi gunka, njo karanchobeni, ayebo, mwona, ndianda izintu, kujinchawa, ngongwe oyo, yolo zirimanda amagumi one azine, ejo jigama, jagasi kupita iba ntumari, azintu mwezejo, jindi ibabona, jintu jagasi mpe, jini, jagu, jatirira, hao, kuhimwi Musa, alimi, hao, kuhimwi Elia, ami, bayorwana, alesa, ingusigira, mane, abo, ibarisi yolo zirimanda amagumi one azine, amishobo ya Israel, bagaitu iguzwa, onya au, ejo ndelio, bagutana, Ijindi, ya mapenzi, mabona, oo, mbojiri ijibotu, agwaro, ikupenga kwa chagobo. Hawa jindi, bari siulu, sinimuanda amagumi, one, asine, ibayo itwa ikuswa, bala, ijagamba usi, balo basisimi, mobilo, agamba uga, mburi choani mpabatisi, igwami kwa kuchuru, urafafi, kwe mpa Israel, kwe mpa nzi, kwe mpa ikuswa, usilisi yako, utashwa magwago, Awuja ngurugira kulireza. Ino atuweye jintu imwe awa. Ezi jitiga zipati. Ulenge. Yega jitiki degale. Muliga aga mpango ga 12 awa. Nabona isuba. Yega siya mbi. Muli jisani. Jabo ya busia. Ino amujeje nisye eji. Ino amujeje. Eji tayyitigi. Muli bamasi. Uisraele. Animotendezi. Ino amujeje. Ndamba uti. Petwa iguzwa. Iwa. Ibari siulu si mwanda amagumi one azimu. Mabona, yeji nchindi lino, chindi ya mapenzi. Ayo, ajijita, alimi, ogu, pamba, ejo, jijitiga mapenzi aya. Lino atujule, uligulonga, 10-21, usia 23. Na ulangirila awa jindi, ugulonga, ndelio, mwini, Israeli, nagari kuswa, ikuya, ukusikwa, ugulonga, jipadi ya 10, Agampango ka 21 a 23. Ikomerero go agongorora kindi nelemba itubala otu yakuti zimwe zindi inga nda njiranya ya kulonga 10-21 ya 23 ya pawa kati ya 21 a 23. Dinomami wakaambira Musa kuti tondeka kunembo janza iyako kuthozia ikujuru kuti kuve mutima kujisi jaike picha agora mutima wampampa Iyo Musa waka tondega kunembo, janzeri ya kwe, ikutosia ujulu, kabela, wababora mutima usia mbi, mwenyika yonse ya igepita masba otatwe, mawana, ino, kiba kabona na umwe ya umwe, nanka ikubuka umwe ya umwe, pagabete, masba otatwe, pere, bana baiswa ere bagajisi mumoni, umakariro abo. Amone mbolibu yo, jikamirina, lino, amuhore, wawa, elu izuwa, jega siyambi, mbolimasaga. Mwabona, jintu jijonya, ogu, ikujitiga wabolengi. Ino, jagari jinze, nze, jindi bolengi, wajitiga, mbolibobu, lesa, walibuita Israel. Mabona, leza ulimu wita Israele kuzwa. Ino, Yesu ba, yasia mbule. Voya, lino, leza walikutandila kufuna Israele. Okia, ya. Wakusia ikufwa ujanza yasi nkondo wabu. Oyo wabali Egipita ujiendi ejo. Lino awa wakusia ikufwa mujanza ya Roma. Ogo wabamba ipangano ijabo jintu chichonya jirajitiga. Ezo zipenzio jindi zipenzio nesio ita. Aba yopenzia nkamu yabamasi uti nfwaiji si jindi naliguno mutondesia ejo jirajitiga. Umbungano yabamasi. Ibaibeli ya gamba ibuti ismuaba satani wagagalala ogo kunyema amwana gasi mchuda Israele kabera wagasikida menda ibuswa umuromo wakwe zigama ya magamu abantu awa waga unkide yobamba mamba abasharisi wambuto ya mwana gasi yobunus yo 13 ino mwone awa tujisijejo yuteji indi Israele natuma yagwe namba Rome natuma impi yagwe ubasiarizi basiarizi mambuto ya mwanagazi ino mlangirile chindi jitanzi manza asinkondo iwabo hindi nagali ikubafuna ikuswa isuba ilajincha ya ujisani usia mbi mlijisani jaboya usia lino eji chindi jabiri makorero ajindi jamapenzi. Lino mwini Daniel 12. Uchi nchwari jesi jindi. Nituwa jibala. Mwini Daniel kampango. Ya 12. 12. Jipadi ya 12. Mwini. Daniel wakati. Oonsa oyo. Waka janiga. Kale mbedwe mpugu. Uyo hunwa. Lino mwini Daniel. Lino. Ugana na. Ya jindi eji. Yintu. Ya jere te kujitiga. Jindi Israel no jere te ukunwa. Yindi makorero angwigi yabo yabo 70 ari micheji indi noberede ibuhunwa lino amulangi arusige kuri Daniel 12 awa wa minute buyo ere kujindi ejo yoboga gaela tibwami mupati oyo waka iminina bana bana babantu ibago mabona abo mbachuta abera uyoba mafabi ogo utana wenwe ikuswa kujindi eba usobo mane ikusikira kujindi ejo chijonya lino amuje yansie ejo mbonya ejo Jesu chagamba Matayo 24 yoba jindi jamafabi atana wenwe ikuswa nyuwagaba jisi amulange ujina matisio ya jisambomu mabona jintu nchijona jindi jamafabi amzebe ikuswa jindi nyuwagaba usobo usikira jindi ejo ejo jindi ejo bantu ibago lino muri usevente jibela jamamanino jamwaga wajiroba bantu ibago bayo hunwa wakuti bonsi bajaniga balide mbetwe mbogo baga kanzwa nyomabona ahabo balide mbetwe mbogo ya bumi ya kaberele bayo hunwa ujindi ejo edo bantu banji abubona ubulongo bansi bayo buga bamwe ubumi buteli bamwe unsoni ajisesemyo yiteli lino eyo mpao basongo bayo mwega mbole ikubege ma wamirengarenga harimi harimi bayo pirusia ibantu ibanji ugurami bayo mwega mbole nyenyesi mani walionsi alionsi eyo mpao basumana na bambia tani ikuchara ipugu igambo unokara mumapenzi awe ikusigira jindi ejo ino mabona tajwambi wandano ilonsi na wapona nanka ufwa ulabora ufumba mabona da ejo ikufwa taile jintu kumuna Kristo warota fi umba mabona ino Daniel 12 bati bonsi bajaniga balile mbetwe mpogo bayo hunwa hawa leza ulafi kuhuna mwana wakwe wabiri Israele wamana mapenji. Mwabona jindi jabiri Israel wakwe, Israel mwana wakwe, nyomulis obo, Israel mwana waleza, obo, yomuhuna awo, jindi jamapenzi, ubonya, huyo inzira, mwaga jita, musanza mwege pita, ino atuimi awo, alwo, kubweza, jitu yemwe ijembi, obo, utana, ireta, umunzi. Ino amulangile awa, wasisi mbobiro, amulange eyo, tobayo jita lino, mbuli ibu yomusa, ambabo, mwaga jita iwia, eyo, wakapekwa ulindime itete. Eyo kampango ka 3 kajipati ya 11. Eyo ndiyo pango so ulibaga mboni ibangu wabiro kuti magasinsime chulu anyanda yobiro masuwa ahali magumi ahali sambamwe labasamide zisani ya masaga aya masamu obiro a orifa mulaia ejo zarubabero abamu ibambi bagari kuyoya gurura tempere azili kilo zyankadela zibilo ejo zimwi kumbere yalesa wanyika kuti na kufumba mtu wabajisa muliro ulaswa umuromo wabo pamuye kuswa umuromo wa Kristo ulaswa icheba echwi ujanyona basinkondo babo ejo kuti na kufumba mtu yobajisa werede ujaikwa munzira e ino tulizi muliro ujipadi ya naichini ya mwora wa Kristo agusia icheba liyawe iguswa umuromo wawe ilulega lichwi mambuona ichwi oo ikuchina muyo chata yuberesyo ezulino kambo yajina matisyo eyo chunza masigo mwabona ichwi chintu eyo leza chao mnyasi mkondo wawe mwabona inoamulangi awa chindi ababa sinsimi bano sinsima uya bala uchina muntu uli onse tabalanganyi igabotu ubajisa muliro ulaswa kumulomo wabo muliro wa moya usalala echwe echwe nguleza echwe muliro echwe muya mwabona uswa kumulomo wabo amulange kuli musa atuone ejo iswa kumulomo iwagwe balo baiswa gasigago njira wakali kujita kuya namba ege picha bagali kupenzia ama juta aba musa kiba kasumisia unka alao taga sumina lesa wababika machi mumulomo wa musa mwabona miyeyo yalesa igunjila mwe o musa lao unkalino yotondesia mpao iba ichwi atondega manza agwe kati akwenze nini yeyo mpao wakabora inze nini ili uchina kufumwa mtu wabanye mnya muliro ulaswa mwabona wabo unyonyona sinkondo wabo mwabona kejo mojibede wala kwanja ikukanana ejo toba yanda ejo nchejo yajitiga amen ili uchina kufumwa mtu wabajisa ili uchaikwa unzira e mweso leza ulajila uawa bariji singuzu ya nguzu ya kuchara majulu utegwa itawi umasuba aji sinsimi yabo elia ulizi nzira ya ujijita wariji itdegale amen musa ulizi nzira ya ujijita wariji itdegale kegambo chibagabamba iga indi lino amen ndako nsia kwamba jitujimwe chikotu logo ponyawa elema uwa chikotu na ijatira mane chunza masiku mwabona ya akubangu so umenda wajincha iwabuluwa kumanyika zipenzio mbole ikonji poba yo yanda ino chinzi chikonja ikuleta sintu ezi pere ichwi pala konja kujita ikulenge kufumba nzira ndoba yanda kujita cheji mbojibetu ndembapo ibareta cheji inamatisio jajisambomwe paraji mbora akujichura ninguzu siyareza unyonga nyabulenge mwabona inamatisio jajisambomwe kunyonga nisigwa kumani nide kwa bulenge tena mwajungwa lino cheyo jina matisio ijanu ngune ujejeta mbasi nsimi ulwa zorombi wakukwempa nguzu izialesa hiju izialesa sakaura buyo bulenge pala kwanja utumina nzuzumo yanyika ikujincha mwezi ulowa yesuba la kwanja ikubira na kufunga ijintu ukulaira kwabo amen hao pomvede wabona samo bona wabo sina matisio wajaka chuka jindi omya ja bukalo wabangano obo wajaka tondesha jaikwa kambo garusho marwabo yero rino mbaba basi simibo biro igaba ingwi awa akwi yalisa ikujita kufungwa itu kubulenge toba yanda kujita alimi balasunga nyanyika habela yatundinya chikaminina ejo ijijita ngumusa hiria kambo obo mulimo wabo wabo zianisigwa arubo mbaru mibonse.
Oh my, do you see it now? See what the sixth seal is?
Mwajibwana na. It's so small. Balomba sinsimi aho. Lino amone. Mutajeregere umusiga. Pere. Amulangire ejo. Yaga chula inamatisio ejo. Basinsimi. Mwabona. Amen. Hao pomede. Oh. Tupona mwuswa wasiwasi. Weso. Mutwe mutulu. Agati. Kama gumbi. Baga chula jina matisio ejo yajisambomwe marijis ingosu kewijita amen chejo jina matisio ijanu yajisambomwe kajivora ikuchuga mwabona ino tuwagare mushure mponyo awa yujesu wakajamba yuti yojitiga kaini mushure ogo mujizmano jagare mushure muli ezegiari mushure wasinsimi bagari bagamba kuti yojitiga Iru awa jina mamatisio, ya jisambongwe, ya chuga, kavera, balamba. Ejo, chintu jama sese, chinzi, jaga jeta, kaga gasie, tanchijo, basisibi, kambo baibele, mwole gamba au, balagonja, ujichula, ufunga, chindiba, balagonja, ujita, jitu, ufunga, ulenge, chobayanda, balemi, balajita jitu, chijonya, tubaga jita, amen, kambo, balisi obo, mwaji jitwa, amen, ulemu, jindi negabona, jejo, Nyanyamuga ibuyo ibuswa mujuno akutariga wenda uga mchuru ansi yajibuye ndaga yeya mwami mwe kurumba tata wa kuchuru chejo we chejo baga chula jina matisio ejo yajisambo mwe amen ambalangirire utina kufunga imuntu wabanyemya muliro ulaswa umoromo wabo yetwe muya usalala wababora uba apostolo nyo mwabona Moriro wakaswa umuromo wabo dinamo bone boye bonusio 19 tuwana yintu yomwe eloche wa pati iraswa umuromo wagwe etwe mabona kubora kwa Kristo kavera lacha ya basinkonda bagwe andiyo mbambona lino ulimu kwa kwagwe amurangire lino ya aba bayi singoso uchala imachuru ikuti itawi mumazuba ayi sinsime yawo murombe ogo kunyonga nyabulenge Lino nchindi rafu uche, chaga, uyumu arumi, elia, chaga chara machuru, pao mpomede, jikamina, chindi rafu uche, jabu 70, ya daniere, jibe raja mamarino, ya mwigi, zirima kumi alijiroba, pao mpomede, chobeni, ino chizi musa, chaga jita, wa, wakaji ncha, menda, ubabuloa, wajita yonse, yomishobo, ya marele, chonya jikamina ejo, jaga mba awa, unse, ya jina matizio, ya jisambomwe, ilo mbaba we, mwiyo munu 11, Ujitaji ntuchijonya. Amen. Ulimasono tatu ya endene. Mumagwaro. Mwonya mwya. Iwangaji ntu atomwe. Ogo. Kuchuruwa. Kwa jina matizio ya jisambomwe. Mwonya omu. Mwajibede. Amen. Ulemu. Lino. Amone. Abareji singusu. Ujara. Machulu. Mumasuba ajisisimejabo. Iuti. Itagawi. Karimwi. Ingusu. Umenda. Wajincha. Kubabulo. Igumyanyiga. Zipenjo. Mwuri kunji. Mwuri. Koba. Yoyanda. Oma, pampomede, lino amuchule, ponya awa, ujipenzio mabona, ugulenge bohonsi, ujinyonga nisidwe, ujipenzio ya isambomwe, na, inamatizio ya isambomwe, ikuchuga, ya ijo jikamina, ya gajitiga, lino amange, awa, lesa, utandira kufuna, mwana wagwe, Israeli, wamana, jimo, chijonya, ya mapenzi ejo, Mchaga jitaa kwenselo ya Wakatuma Musa kwenselo ya Akufuna Israele Mbambona Alimwi wakajita Zintu ezi Zijonya Wakatuma Elia Lihamu Ejo bari Zingu zijiroba Bagaswa Mbambona Urabatuma Ndogera mkonya Ogono arubo Mujindi ya mapenzi Bita bari Zingu Mwanda Magumi one abone Dino mbona Nyomu abone Agati gajuhu Na agati Najipati Six Na jipenjo ya isambomwe inamatizio mulijatie inamatizio ya isambomwe inamatizio ya jiroba jipadi 7 ya jogunosio jansamusi ya kakara antomwe igabotu igabotu mwole Amerika mwole mwewe wakumi ayotatwe ya katalisia zisi ziri kumi azitatu nyenyeze ziri kumi azitatu mundembera masi awendelesi ali kumi otatwe nyengo ili kumi ayitatu Zindu ziyonse, zili kumi aziotatwe, kumi aziotatwe, ili ulibonya ponya awa mjipati ya 13 ya jubunusio. Bombubo, ngu kumi aziotatwe, parimwi mwana gazi. Ninoji indi nagari utandila ufuna mwana wagwe, simuzi yoro alike, oyu wagari, simuzi yoro alike, wagwe, jagobo, mwana wagwe, kere oyu, mwana wagwe, simuzi yoro alike. Matayo 27, ya tubone ejo, Chaga jita uguya. Matayo ujipadi 27. Inuamu yeye. Mwana wagwe. Waga umwa. Alimi waga penze kwa. Alimi. Agamu bamba. Chagu sesi. Yeyo. Ino. Wagari kule ngere aji inganu. Asiri wagurogo. Mulibwa sano mubotu isigati. Ikutandira vyo ujitiga. Matayo ujipadi 27. Matayo ujipango. Ya 47. Ndashoma mbombo. Inoguswa hali yaga unga unga kwa baba mutima anjiga yonse usigira kuora biafuga. Ino wangune jikamini na buyo chaga jitaga indi awa. Ino mulijeji mwabona. Ino ndagabona jendi naga chula na matisio jajisambomu. Mbone wakari muzusumo wanjiga mupati. Alimu izuba yagasia mbi mbuli ijisaga jabo ya busia elio mwezi yo mwezi wagama mbuli bulowa busia mudima ege pita busia mutima leza yavuna Yesu ajingano gatana mubusia ibuswa boboge lutansi mutima isuba yagabira agati yagusuba nyenyesi ijagali kumwega masuba obiro ibuswa wao wakaribu ya obusia agusunda wangusu umane suba mwesi nyenyesi nchuzi yonse mwege pita yonse nijaga jitiga wakabuna iswele uya unyiga ya jishomezio chejwe mjindi ya mapenzi alimi hawa wimwe basi nsimi ago ibajiswendelesi wachwi elioleza njaga bapa wagonja ibiyo kuganana mbulileza mbwa bapa ichwi ino tabari tuleza baga indika nini yata samide wabede kamo Yesu wakamba uti wambabo kabede kati ubaita uti tuleza abo ichwi realeza kulika sigira ele amulangi mbembabo abuleza mkwale tachu ero jindi aliganana jirajitiga kwa mana ilongoyo pabede amulimo ikusua kulileza umanyika kumbwa nchanda ikujita oma ulesia imachulu ilio rajita inamaga ninzi kulibambira kukusia barichuru sirimuanda magumi one abone kukununua kuswa mpugu yarununuko kabele ejo kuhunsi lejina matisho yarununuko ujina matisho ya jisambomwe tejijo mwenzimo yandwa tejijo ejo ina matisho ya jisambomwe jari jama sesege nchwabeni atuweze buyo tujisi mamiti ambi alikumi atuweze buyo anini mwabona nijisi kutandira mapeji ubiro na otatwe nijisi mwanako njabuyo yuona awa ndia ya kuti yukuli akutandira alijejo ndia ya kuti nijisi mapeji atandira ukumi ausanwe ashede welede yukusika oo ulikunji alijejo mwanako njabuyo yukuyabuya uswa ukusena yukusika ukusena pele ndayowa na mnyonganya chindi na sasaira yukunji wanchijo alimise tegonji ujijata antomwe mburi mwerede mburi Isaya atuweze yeji Isaya msisimi wakajibona yeji na matizio ya jisambomwe kajichuga kukana na ziancho mburi ikuti chiandisi na pe mwabona jintu yonse mzezo onse warununugo mwede ikunsi yeji na matizio ezi ipugo yonse linomu yeye mwabona Yesu wakajibona mwabona mwabona Yesu wakajibona yeyo lino tujana ibambi aba wakajibona wajichana wazyani sikwa muli Jakobo wajichana wazyani sikwa mwege pita wajibona wazyani sikwa ajinga linu atujogere uli Isaya lejisi ibanji ibambi wasisimi wale mbetwe anselero awa agwaro atu kuyo najienda eji ya Isaya atujogere awa uli Isaya jipati ya 13 ya Isaya naenda Isaya ni paibere imani nidi muli ndirio nyomulizi saa mwalisi obo, mwabona Isaya utaligira, agulenga, agati igapugu, uleta Johane, edio, umakorelo, uleta Millennium, alimi, ulimapugu, alimagumi, ali isambomwe, isambomwe, mbaibere, ulipati, ziri, magumi, ali isambomwe, isambomwe, muli Isaya, ni encyclopedia, imani nidi, irwayo. Amwona hizi pati 13 ulino, ya Isaya, utaligire awa agampango, ya 6. Amalire nkambo kusuba kwa mwami burafafi uyosika mbole runyanyogo uzwa ulisunguzi yonse amalangirire jina matisio ya jisambomwe ya jichuga lino jogera musule awa nyaga ilimia na ili juroba akumi ya itatu Kristo batanasika alimwi wabaligo wa miaga ili siuru siobiro kogo uyoba ikutandira juroba ikutandira miaga ili magumi obiro achiroba ya inda Isaya wakajibona eji ina matisio kajirengelera kuya ya kigago manza onse ayoko mpama amyo yabantu bonse yobwisuga no Yesu wakamba nse yonkambo ibobi yofula yando wangi yotontola mpao alimi myo yabantu inogagirwa kambo kabuyofu wizi ikuhuma mwabona myo yabantu yowisuga yerebayoga nkama ituta yabusu zio wajata mbubonya wayoba zuto mbuli mwanagasi oyo umi angwa wayokamba ulangana umi aumi mashu abo wayoba mbuli mause amujibwane awo imashu abo mause kwede ibusiga uri yejo yuwa minitibu yo njojata ejo mwabona Kamwone busuwa kwa mwami Ulesa Mbuyumu Mbujisi unyemo Habugari mbunji Mbusara inyiga alimwi Unyonyo na basisibi Gari mulinjio Inyiga kukohonse wanyicho Wanyicho chomubwana Mamwone kambonya nyesi Sili kuchuru Abanda kutema Kazika mbunigi Isuba Lio sizikwa Mujindi Jagunka iwalio Mwalo mwezi Yoga siya mimuni Yayo kumwega Eri njosu wala njiga Kambo kabubi iwayo Mirandu kabubi Wa mirandu Yabo alimi Njoji tia Kume Tandisi obo Wagulisipela Kuli Sekonzi ujamba Mwabona Wagasi kuli sumpura Iumana Kukwinsia Basikagomo ba byabi byabi mwabona ao mubonya buyo jikamirina Isaya wakabona jintu chiyonya eyo Yesu chagamba uchati ejo chinamatisyo jajiroba tojiburura jindi na agasaraya inyiga amapenzi ejo nchindi chamapenzi chinamatisyo jajisambomwe ee wakali musisimi eyo echwi lyaleza yagasibisigwa kulinguwe eyo myaga myanda ere Magumi obiro ajiroba yaga inda. Chaveni, ndi anaku yo kwa amba cheji. Njiga yose, muli Isaya awa, muli mwanagasi umyongwa, mulenge bose, mula myongwa. Ino kutongera kwanzi, bose ogu, akupengana. Muli mwanagasi umisi. Njiga uwayo, mulenge. Ba elitolopo okuno tukwese itolopo Yesu lini Jindi masena Ama kuku Abgamu Abusofi Arupepengano Muli tolopo limbi kumga Ba nishoma kuti Gulilesa inga Yabota Ujinanga inzira Mwaga jita Nyaga iri Yuru Yaga inda Jindi Ohio Yaga ya ansi Baganyina menda Agupaya Baganyina jibi Mukoti Imunyati Waga Nyonauga Iwi inda wawa, kabela kabela, jiroki, waga indi, wagari, mwima, akubamba, igupona, igabotu, waganyi na pinzi, nogujea. Pele mtu waganjira, paa wajibi, kweja ganjira, jindi bantu, imaga tariga, ufusianya atara, abusti ibanyi, paa wajibi, ya ganjira. Mbobo, yonse mtu, baa, diya kuti ndi sampu. Nagari ngui, huzwa mwui, mjisi jangu obuya, lino, mwari sona, hirionda, nagabala, jindi nagari imwana, mchatizia, peronimo, haa, chochis, haba apache, ibaga indi, kambo, nagaga mbauga, kulimbabo, utala, uya, ibantu babo tu, harimiwa mwui bantu, babo tu, ibinda, mwomu yoyanda, uswana, mbabo, bapache, bama india, iyo mpao, ndaga unka, ibiagu, Tombstone, ogo, wakajisi ibulembo, boonsi, waka indi, azintu, iguswa, unkondo, ilundagalanga, yonse, bala, nyomulisi, yonse, balikubika, yalinimo, mbuli mbuli musangi, ulindime, wakali muna Amerika uzide, inguzu, ansana, jagumani nina, wakali igulanina ibuyo, inguzu ziyawe, mbuli mtu uli onse, mwakonzi ya kujita, yagali bianda, igusofara ogo, mnjiga yawe, Eriyo amalangi, mbojibede ilino, iunyona, bana bagwe, bana basimbi ibagwe, muli basibwamu, azintu jonse zimbi, abantu, ibatuba, igunjira, moya, imuntu mugwa, mumperenge. Muna india, wagari subamba, wagari ii, tukubambirira, wagari kunka kujaya munyati, kushobo, onse, wagari igulia, jintu jonse, yaga sede yanguo, wagari uberesia, jikutu, upanga, zisani, amatente, azintu jonse zimbi, Eyo muntu muguwa kabora akumutubora kugupima ba ino ndi sample dagabara jano mu pepa o mu Afrika o busena mu party uzidezi sobanu yamushogwe bali ibajisi barombana aba atha Godfrey ambabo baunka gwaguya igutubora ibasofu aba azintu iguswa mu yipropera azimwi mbolibo iyi foto Yamuzofu, muziyazi, ujembede, igusorega igukwa, misozi, mburi, igwelela, ansi, igusu igwawe, avenze gobiro, wakati, igusorega, umunyamuna, igubamba, ba, nchebe, ejo tajiri, jisobanu. Jindi daima anze, amunda utalawe, agogo, pega kuhima, sintumburi, bobo, Nakuona bagwa bantu ibatuba gababora kuya akutubura batia akutenda insumba iziyakwe
alimu dende zimwe kujaya batia baziyazi bali rusere na kumi akubasiya babalete awo atwana batuzunguruka ikusoleka kulangaula banyina elyo mwamba kuti ejo chisobano ija bantu na obo mbujai bumaninile mupoko lyangu ndilangira kuti Canada adajani migwagwa muli nkhuko ufumbwa ibuyo kuti kepona ikuthanda basengi bana Amerika mwamubo bisobano zithakwe akhoziya dinda yeikabona mubomi pangu ino kuthali bonse ibabo kuli bamwi penipeni pamarumi penipeni pere ngomwe ikuswa muli baliyulu ngomwe yochana ikuthukula chinthu kufumbwa kwapakonziya ibona kufumbwa nzira ndobayanda mwamubo oyo mujai mwamubo mubi moyo elyo mulathubula ikuthali muchindi derede ere kuthala kuya mualasika kuya ndabali kuthala ikuya aomwi wabo mwenzi pakati ndakabwesa ndakonja kuunkha kuya lino akuthana ithanga onse aba eok baphati ikuthali eok phere ok bazilete ikuya mishonga ya mthokolo ya munchina kariba ili makumi osanu ikudonkhola meja ayeyo oko aba basikwenzya ndeke baku Amerika kuya mualasika kwapathupula amuncheni ikuswa mundeke eyo thanga lya eok obo mbujai bumaninite bakalizi ufungwa bachaya munyati bakalikwesa muna India bakali kuphingana yarufu kekambo oyo chochi yakalipheda bonse bana balumbe bamwami abonse bamwi babo bana bakwe abantu bonse bakwe bakali kuphenga yarufu yakaunkha ukuya yakubwesa ziphati inchobeni ziyabo bafarabeu abalo basikukhala munkhwalale bakathubula banyati bonse makumi one makumi osanwe kumasikati balisi tindi nibakakwera eyo bakali ikuthanda mama India elyo oma ikapatha andembera nzira pobakalanganya mama India pawo pomubete peyamu yeye baibeli ngati wola lilasika yolesa ndiyonyonyona babo banyonyona nyika elyo inyika yonse amulange makuti ndakalimbwe kuthala uya ikuzwa pomwe ikulanga kunselero yakuti ya Phoenix ikaunkha kuthala ya South Mountain mukayinthu ambepo twakali khede kuthala ikuya akulanga kunselero ya Phoenix elo ndakati sa ejo tayosi pakati kuyosi ana ino ambanzi ndakati ijebi alimwe kunji kuti mamambe akunywa akuthuka asina yamwami kuperesekwa mubuyo mukuti iliya kuya ijesi kuthandira bantu bali mwanda makumi one bantu bali siulu sili makumi osanwe na ambweni bantu bali myanda ya siulu syobiro mukuti area ndakati myaka ili nyanda ili makumi osanwe yaka indi na achulu pakanyina chinthu pere ibuyo imasamu caritas masquet aumphe kuzusana muchulu ansi yamusenga pakumulonga kuya menda alimi ndakati njenzaleza mbwaka ibamba pere munthu wakanjira chinzi chakachitha wakazusiya insi akusofwi tukwakwa tuzwide ndukwe isimbothela milonga yazuzikwa abusofwi tiba kakonzya pa chimotu tonyi ikuthekwa ikwamenda ayo amwe inga wabwesa kufumbwa ichinthu mwabona amwilange ikuthali wokunopiyo pere inyika moizuwa chinthu chili nyongene ilo nyika bulenge lesa pobaruse nyika yonse ilimu mumachise akuziyala nyika ilasoleka ilimu kumnyongwa Isaya mbwakamba inoti penzinzi ulimu ikusoleka kuletha nyika mpya mileniamu oko bonse ikusoleka kuziyala nyika mpya ya bantu bapya abo batakachithechebe akumusofazya mbombobo ulimu kuphengana khekambo ulimu kuphengana Kristo ikuti alete nabwinga chinthu chonse ilimu kuphengana akuthongera mwabona kuli chinthu chimwe chilambira kuchithika elyo eji chiphenjo yachisambomwe imusumizya kunkha mukweso zisimwanyika kulapothoka yakujuka nkhapera nyenyezi yayunthana mavolokano ayosika elyo inyika yalibambira ibupsya wayo idaka yamakwe ilipsya yoswa ndiwo akati kanyika elyo yojathana onse kuzunguluka akuzunguluka akuzunguluka tindi akunkha mutala muya. Ilo ndamwambira chifumwa chomwe chendi Yesu anabwinga wakwe abweta kunyika yoba paradaiso yalesa okuya abo oma abo basimphi bakaindi bankhondo abendenda okuya abezinyina abayandwa babo kuimba kuyosusya iruwo igwa kubungana kwa bangelo. Oh, wajitaka botu umisike wangu watu ausomega njira amuru tangaro kwa mami oro wala mbiro anduwe mburi kwa erede ikuba akwalo kaindi eva kanatalisha ibola mpumburiga mujibi mame inamatu zio yajisambo mwe yoyita jintu jimwe mnene choveni inyiga yose ilatongera kujisa kambo kabukaro kwa millennium. Ino, umirino, wapira manengi mungusofi. Unje gamba uga awa, ikutari igaindi, igalamfu gainda. Ndashoma, gamba uga, ujigombero, inyiga, yanyunga na mwende. Mbomubo, hamulangi, yesu, yanyunga na mwende. Munyiga, hamulangi, zindusiose, limungu nyunga na mwende. Genjio, chobeni, mbojibede, yalo yalo, yere te unyunga na mwende. Ii mwende, hamulangi, bubambi kwa yo, animutonde siye, gambo inyiga, chwele te. Weita, mubambe wanyika ei, ibotale, mugoba, ziberesio, yanyika ei, yagusigwa, ulinjo, mulimo, wa, mubambe wayo, mungkondo, ziberesia, mane, itandira buyo, iwibambira, ee, tatunabede, amususumo, wanyika usigila, uzu wabumi, oguno, mjibela eji, yajisi, uzu wabumi, buyo oguno, nyomabona, St. Race, agusalemuga, unzerera uya, yagu, hotela, logo, wafumuna zintu zionse kuzwa ulinjio mwabona tunzenyu chwayo tulinyongene kakukwe uchomega agati gabo mwabona jianza jayo ilemega igwayo ulansi logo haijisi ivuyo nogujea wamana mwabona masimpe bugombi wayo ulinyongene iye mnene chindi ya chinamatisho ya jisambomwe lino lino uti ujoge ilo jindi ajita oma ilagola nabuinga wamana gunka wamana namalero wamana gunka iwesa ibusena bwagwe wawatwa lino umwami jindi eji noyitiga kabela musyalizi wa Israele wana matigwa gulibambira gunka ilo hao ulengi atuende ino chindi kamwone igampango namamanino kwa jinamatisho ya jisambomwe ajijuga, aba, bagasega, ugamba ugwa, iwachwi, iwachwi, yaga simpigisikwa, yalesa imumi, jindi basinsimi aba. Iwaga ima, ukuya, awujitamarele, welesia isuba, zintu zionse zimbi, wonse, useruga, ikuinda, mubukalo. Mwabona, bagalira myala, amalundu uguti, zibasise, mwabona, ubasisa guswa uchwi, ejo, nibagasega, kambo, bagamubona gabora. Usise iguswa kubugari wakabere walondi chwi. Mwabona, nagari sega chwi helio pawa chwi. Yagariko, chogoroka, harimi, nagari sampaula, igaba sega, iguba, bamba, yagusesi. Helio chwi, yagari fungula, yagaseruga. Kambo nzi, tibage mpa, ibagari kukonsia. Wakari kule, logo, abo bagari sobo, jisuburo, barari mkwa, barikete, miswanga nombuli, bobo. Agungwa kuchatikisha indidyo, harimi, bagalisi ibiti izintu ezio basisimi, aba, nabagambide, bagalisi langide, monya mubusu, izintu ezio, chibagaga, bagagaga luse, iwaji indi jama manino, iwaji indi wagaga luse, kunyina jintu, ishede pererubeta, jindi wagaga luse, amuje ya buyo, irumbabo, buwagabede, iwaganyina busena, wagunka, tagwe uchogera umusi, kanimi baibere, yagamba awa. Agalitira, igalira, kumyara amarungu, amutu wede, amutu sise guzwa, guzwa gu, ibugari, wagaberele. Iwagasore ya kwempa, hile gaberele, wagaside, iutaminina ibagwe, mweni, mwabona, elio, bagalirira, kumyara, amarungu, gapaira, pere, mipairo, yagari mugide. Mugesu wangu mwajesi, mwoto, aruse, iwaleza, iwasiga, kubantu, kujindi Israele, na kufazi kwa uliyeja awa. Utandila buyo nyaga ili siulu siyabiro. Udupa imwenya kwa kwempa. Sena mwaruga karusi oro. Sena mwajita mwariga ka eriona. Inondwene inoaga swaguli harimi yaguli inga. tobu ya dokotela nga tobu ya imuntu uli wonse munyika alimwi kunyina puku ndikonja ikwa eyo ndikonja kukwambira nandweni o poswa akoko pogama pere puku eri lino nyomolisi akunyina kuba akulowa wakaperere kupereka muse na iwako ulapona oko hoya akoko ikuti tinalesa wakachita eyo nkhambo ikako chinthu chinene chotukonja ikuchita kutambula chiyecho chakachita wonse wakatulomba kuchita ino ambakani ye ikuchina ndasakana kulikonse njoyerera ibora monya muchiphenjo eyo chonse eyo kuswanganya kwa masiku achunza ilo lino chikonji kuchichita kukonji kuyambere kulikonse ndayengera anselero awa paingano ima awa mwabona apowo mphawo nde nderede ikulinda amane chunza lino athu watamike mithweso wakaindika nini ikuti na tona mwinsuma wangu myandisi tona tona zumina uyando waleza oyu wekanana ikuti tona zwirisya kulijeje lino kuti tona zumina uyando ilwakwe aluse oyo elela ikwima imbeta iziyakwe apukali lino nyebo sino masiku mulibusena bomwe obo Adamu Aiva wakapete munda wa Eden mulichisi ingusu kuti munthu wangulukite ikulisalira ulakonzia ikunkha kuchisamu ujabumi na ulakonzia kubwesa muzezo waroweta pere suno kwachindi nojiyeya kapothu kuyeya kwako kuli kapothu alimi ulanseva ili kapothu unyamuka pakurusumina hambo nzithu chiti eji kuti na tonachichita sankho pali ibanthu abo omuno ibatana muli lino ikuchita ikutina mbopo sa inga watambika iwiyo janzali yako ikwamba kundikombera Louis Branham ndi ana kuchichita lino peyandi eji kubora lino amuyeye pensuma peza mulongezi eyo chili kapothu ndichise itayimisenso yangu ya yeji ndindi eji tayili nchicho eri kuyeya eji yonse jaswa muli ndime apopo mundikwasiye muya usalala ulijizi iyo amulindire ndina mwami wayanda chunza masiku ndiyanda muthondezi ya masese ayo ali kuyinda ndindi yonse monya muno mumuswangano ndiyazimawuze maningi kuti na uli nomakachibona naphe mwabona eyo eyo yakachitika yali inthu eyo ilikhidwe ponya awa kumbera ili anu alimi ndakalangirira ibusyu abomwe eyi ikuti chalo jibuke ikuti munthu omwe ambe ndachibona mwabona utali kake ikaka ndakulomba kuti na toli muna Kristo kuti na yebo yebo toli ikunsiri yabulowa kuti na tunaziyalululwa kuzosikwa muya usalala ikutiwathana vambide kuliyambirira iwabuleya kwa wa Yesu Kristo kuyinda kubabatisikwa musina lyakwe mphavumboni lufu lwakwe kuzikwa pakubuka kuti wazumina nenda ali vambidwe palindira zikopera zili vambidwe omuno zinthu zyonse zili vambidwe Kristo ima kulivambira akuboko kuthanda pete ndikuthambula ndiwe muwola lyomwe zuwa lino oluse inga chiyeri wathondezekwa kuli ndiwe inga walukaka wachinja mamalino taru kachati ubo moyo wako uchindi nochikonzya uchindi nochikonzya khambo nzithu iti ino uchindi ndili nzira yonse izi pitwe nkuleta banthu kuthala lya chiphayiriro tulachita echo palimi echo chili kapothu yakulondoka kuchindi eji tuli sichankheneloko omuno ponya kuzunguluka chiphayiriro chakuti ndikonji kuchita cheyo penga ndayanda kwamba cheji ukusiwa mwa apostolo balachi muli banji lakashoma pakababatizikwa mwabona ikutinola kwenzi yakuyo chipothu kunsi mumoyo wako cheji chonse wachipete takuli takuli ulingwa kunyanyamukwa nokupa kuti ulingwa kunyanyamukwa kula chisangana mukuonya kuyo muli mwe amba ikukhweba akunywa kachiri chipi kuthondeze kwa iwa chipi ithondeze yakuti toshomi wabona pawochindi washoma nchopeni moyo wako alimi ulizi kuti amba kanthya awo pokhede awo wachisumina amoyo wako onse indo yemwe yochitika poonya awo yochitika pawo ulakonza wima kuli kamboni kuli nchicho ikuti chinthu chimwe chachitika pawo kwaya kumenda kwamba ndiyanda kuthondeza kumbunga ndiyanda ikusipya ndiyanda ikupamba mboni iwangu kuyimikira kuti njoweza ibusena iwangu panakuyinga ndayima awo lino kubabatisikwa ndiyeze kuti uli banakazi banji munyika suno masiku banakazi vali kapothu pere ndisukamina maningi ndikubona omwe kuli omwe kwapo muli mukayithu wangu walo ulaunkha andime umuzi ayakati mukayithu wangu ukuthalika pere opo mwakapa mukayithu wangu wakabweza zina lyangu ulapoola uli panakasi panji mamukano munyika pero bolera mukayithu wabwe witwa kuzina lyabwe avo bali muli Kristo leza yobaleterera angwe mbokuti motunjira mulingiyo ndikuyinda kumuya omwe tonse twakapezekwa mu mubiri omwe inakuti ndino tukomba amukombe anyepo mukati na anze kuli mphamo ziphati ya bantu mutwanda anze iwayinkhwi kuzunguluka anze mutugwagwa pera lino kujindi nomu ngatikonji mumuyitira wakuno ujiphayira pere moyo wako wowamba iyiphayiriro ali muonya mu moyo wako iwamba mwami jesu dalishoma eri dayimikira ano mu busiku obu wamuwo nasiyanikizikwa mukanda aka kanini ndilikhede omuno akati abantu aba se seyandikuba ndikonji kwimpya ndikonji kuchikonja zinthu zyonse mbuponya mbuli weka mwambira masiku ayinda obo mulikwasi mwami ulize kuti ndimwambira bwini pepejiphe mbuponya mbuli paulo bwakamba ijejili nganu na kufumbwa mboja kapete na kaima kuya ulangirira mwambira bantu obo bakali ya winka ya nchove ni mboli mboi mwi ponya mutajimpi mwesu amujizi wangu utakwa nkwaya utajitejo nizi mwaka mkwa nkamba uko mwaka mkwa eji ya atwano yonse ezio pere usiri lapuyo ulindime eji ncha ngirizi mbweni mwona yivo vio pe sekonzi ujireta antangarara winda bobo mwona utajimpi yonse chijanu linu atupaire mwami jesu awa kumbere yangu ni bogesi yatuthambara kwalo twiminira ibantu balwazi muli mwetuphayirira ikubikhamanza ali tutho muli baibeli lyakati bakakwisya zwakuli mubiri wa paulo tuthambara atusira nyu ya mibi yakazwa ku bantu azinthondezyo ziphati zyakachithwa khambo bakabona paulo khambo bakalizi muuya waleza bakali mulingwe bakalizi kuti wakali imunthu mwenzu ikuti izinthu yakajathikizya kukanana jathikizya ijwi wakali ikukonzya kubweza ipa ya chihebrayo yakaindi ya mbungano ya chihebrayo akulileta kubomi akusithikizya muli Kristo bakalizi leza wakali mumunthu bawo bakapona lesa kapereka ya mwenzu ndilimo yanguzu yakachithwa anguwe kwamba zinthu zichiza kumbere alimwi yakali kuchithika munzira eyo alimwi pakalisi ikuti wakali mulanda walesa mwami ndakomba kuti yolemya abantu aba khambo akulemeka jwi akuwaphonya khambo ka jesu awa anze mukunga mwami mulede bantu mubonya mbuli baba ibakali ikuswirisya petro muusuwa wa pentekoste mbuli mwakachokera kuthwi akuchata chwi ere wakati joyero wakati mumasuba akumamalino izinthu ziyochithika ero eji chechicho ili bakali siulu ziyothathwe bakachisoma alimi bakapizikwa ilyo tata sunu twaima awa pinda kulusiyalo ilwako ilyo bakali kambo kakuti bakali bantu basalesale pere kuukambo kakuti kuponya mbuli kuswa kwamulavu na musune na munthu yalo nchindi chasikwasi oko kunanikwa kwa ora chindi choponenamo kupereka kwa muya usalala kulikechi chindi yerede kuthondezya kuti jesu yafide izinthu yakamba kuti yochitha kuponya kumbere mwamimoni yaku mangolezya kayithaninga isima alimwi mphawa twali mubona yachitha opo kuponya uselero wakagwagwa paubona pauselemoka mukulingula wapana sayansi pakuwezera chifoto yanguwo musumphululo wa muliro muphati oyo wakasolera bana ba israeli oyo wakasuanganya paulo mukagwagwa ilo tulizi uyu musumphululo wa muliro mkuonya oyo wakasolera musa kuselero ya munkhanda kuyinda musumphululo oyo wa muliro mkuonya wakalemba mabuku amwi abaide khambo wakalidanikitwe ajwi ngonya oyu musumphululo wa muliro wakabora ali paulo mukagwagwa aku damasiko wakalemba maphuku manji abaibele athekwa ijwi lyaleza ilo lino mwami oyu musumphululo wa muliro kuonya kuyinda mumboni wakuthondezegwa iwajwi kuyinda mukulingula kwa sayansi twaubona awa uyivunula ichwi ya mwami. Leza legela ibantu wasinsimuge ya kufambana mwami ya kufambana. Abo baji simazina alembedwe mpogo ya bomu jindi imitunga ya moniga igasira igabo kube iguti babone mburi mwana gasi imoneni wabali ampo imbi amugodi obyabusuba wakafambana wibaruga kabela wabalizi iruwagali ukwaro. Yelo ino tata nagomba kutegwa abonse bayo kutambula ulije jindi mugati ilamiyo yabo bagajatise walionse uora eri guti bafwe kujibi. Utegwa bubuge na kulibambira lino kuliambirira wantangarara warubizyo musina lya Yesu Kristo ujatirwa kwa sibi yabo utondeja uti mashoma uteleza wabajatira alimwi babweza zina ya Yesu Kristo bawotata watila muya usalala wa mafuta alimbabo kutegwa bagonje bubikwa umulimo wa mwami leza kutegwa babe baberesi mbusuwa obubi wa mama lino ambo twaibaruka uti ujisimyo jindi shonto yeyomungano yelede kuinka ufungwa jindi igaberele gerede igusuwa ugasegero igutalamuya ufungwa jindi na ajuno jagwami ya ituzio igwora igusuwa ujuno jagwami yalesa ogo ituzio kwa jivikidwe kabera mpao wamana takujuweli mbi vlangisi unyiga ya maninina. Oya inka mwopiringana ukwe duga igupati wanyiga wiu ntana mburi mwagabete mwubuge mburi Kristo mwagabuga ibuswa kujumbwe jindi basari mwabuga jintu chijonya yojitiga mwami inga yagonja iwa mbamba minit blangila ulibawa babusuba warutangoro uti busige wabika bana bago gunsi ya janza iliago tata lino wazezia verere kwago ujamba ijago wajitpa yeyo wabasalina ajwi mbane babe mongozu umulimo wabatula kulindwe eno mwami waingula mpairo oi ye wakati tata mwia mwimago ipati 11 jindi mwagomba mwaima ugomba amushome kuti mwatambula eyo chomaromba kabela mwio jitambula ya moyo wangu onse mwingwe oyo wabayibununa zintu ezi winda umiaga azizi na matisio awa mwvigi ya inda ndia kushoma mwami leza uti ndiwa ora uswena eno uswena logo inda motu ye ya nchobeni ulivonya iwago agaga akube iguti mpairo wangu wingurwe eri ukube umwana wonsi itwe alesa oyo uyagumpa utantamuga iguswa woguno na neiba itepo oyo uma ugabe ulijejo jindi ndaba tamilina kambo igabwa mwaleza ataramba agani ya guzwa kuti eri nichwi erio ya ibununwa legela mumuni mamangolezia umwege tata ndaba tula kulindwe muzinaria Yesu amen. Nino bose bali mugati na anze abo bashoma yebala tamuna ibamba kuliambira kwanu kwa ubulea kuti mulifikide kujibi kabera mu myanda iruse waleza irungi elio mwarutambula muri Yesu Kristo ijiziba yolibambira kumubisya muntu onse oyo uyanda kubizikwa tunu neri wajunza nyonya eno nanka kufunga neunga kwapa. Sena mwabotelwa na matizio ya isambomwe. Sena mwabona au koja gajulirwa eno. Sena mwajishoma yega tinguni uyo shoma magani Yesu alimikuli ni kubogo iwa mwami waga ibunugwa mwabona igushoma magani mpao kubogo wa mwami wa ibununwa kubogo ikwi lialeza ya ibununwa mwami na wayanda eno chunga ifumo njosolega kubotu ibangu kuingula mibuzu eyo nyoyo mula inchoveni usiku wonsi agu na ibunji wambubo mumupairo uli mbabo njira njira iguswa mora yumwe ikutandira otate abusiku egaya ugulala ibusiku wainda mane ikusigira wani alimi na peri ogrogo talikubala mwabona mwabona ndiyo ingula kulijeji mbambubo uli munsi ilogo kujintu jiri jonsi bufuba bonsi nikuba iguyeha uli gonsi nikuba igushoma kwa gati gati ndede ujibona rutanzi iyo mpao jindi na jibona jede kuba mugati mujwi Ewa kunji bobo, winda kulusia kualesa, ya rondoka. Nakapwesa konse kuswa, ya yonse kumanisia, mwaniso obo, kawela jani, ya rizikwa. Yonse, mkapo tu, yonse, antomwe. Yede kuwa, ambobobo mkamba imami. Mkambo, na yeribi omboli, mbojamba ikuswa. Kulisiba iwangu, iwangu pere, ichi ya mwami. Ambobobo mkamba imami, ndedyo ichi, ikwesa yeju. Yega paguli ndinye, paguli, jisiani antomwe, kumutondese, abobo nyo mwanisi. Iwanu, ngombobobo mkamba imami. Mwabona, mwabona, ndeli awa ichi, mwariamba, elio mpao, yobonusio, ejo, chandipa, jalo, jimpene ulijejo, umui, misu wa awa, cha taganinga, sola ikuye, ha, jimpene, ulijejo, hendieya, kambo, sena, injite mburibobo, ereno, bajana, yaseremuga igabutu antome, ejo, ino, chinzi, mwabobo, mwamba imami, mwabona, jimbobanya, baribu sonabu chukite, ikujatira au, ikusigira, Leri ola, kabela imwami, labora, uitunkela mugati, muonya, mburi bobo, bobo, nyomabona, awo, olivete, umwami, oo, ndamu yanda, amoyo wangu onse, lino amu yeye, yo, katukonji ibusia ujipairo, yuanji, matamigide manza, awo, mchu, lino, mwona, ayamagani, amu kame, yo, mkukyo onse, mchua yanda ibujita, mwona, Ngora liswane delogo munsi weldewe nda janguzo logo mburi Bogo nzega igutari yabu iwera Mbwana iwea wenda ibuyo usolega igunjira mugati Mwami tandelega liguswa Tandisi anze mwami midengo yabu jarwa igutina ndagonzia Ibuyo igunjira mwana Leza oyo jola mugiongo guswa bumwe Wagajita muswa wanoa kabera laga umma ajitendele Zambo mbua Inamu yeye, baibeli ya gati, gati, mugulangirira, wajiroba, bamwi bakafukula, mugulangira kutanzi, wabili, watatu, wane, wasanu, wajisambomwe, wajiroba, bele mugulangira, wajiroba, kogo wababola longororo, akulira, isimusa wasiga, bamuswa mugamijinge, banagandu, bona, wakati, wamba, naribi anda iguba, amafuta ambi, eno, inabuinga wakati, nijisibyo aerela, kulindime, jisi aerela puyo, Ikutina, mula yanda, kamuya, mugombe, uzwidirira, I, wajana. Sena, tambawe ni, banagalindu, bafuba eno, mulange, ikubana, espikoparian, yana presbita, bana rutherani, hazintuzi onse, ikusolega gu, elio penzi, yanchijo, ya, mugu sena, mugu solega, ikujana muya usalala, basolega guamba, mumyambo. Elio gunji, wabo, halamba, mumyambo, kabera, mpansoni, iwora, lemi, mbungano, ikutegwa, bagombewe, Banda endime ibusiga, kumanda abo, pakuba gombera. Mwitaut ejo, utimu ya usalala. Ogo, mkwamba mumyambo. Ele, igutari mu ya usalala. Mwabona, rinu ndashoma mu ya usalala kwamba. Mnyambo, nyomulisi, ndashoma ejo. Mwabona, pele, uli, uli jengesia, uli nchijo, akwalo, ijimunene, imijero ya mu, njeitondesia, mbojibete. Imijero ya musamu, itondesia, imushobo wa musamu, mbobete. Ugutarijiwa, mujero. No mwane mpao, jindi iwasiga, iwora ya mamaninu, yeyu awa, jindi wanjia. Pao, magainka awamba, ee, ndashoma, ndauchana eno, ndashoma, ndauchana, ya, fauchana. Ndi, chibotu kutamba yeyu, mwana, kambo inga, yalitaru kipiongano, jindi, indagamba, ibuzwa, mwi, uwe mpa, mburi, mwagu yoba, da, lino utina, yebo, wati, yebo, wajibweza. Chibotu, amulangire, chibotu, ejo, tiriguli njinywe. Jindi vandagali ndubona, mwabona, abo, baga ya kuti, baga gomba, wajogere, nabu inga, waga inkidegare, jagali mani de nkavera tagwe, nanka, zibape, mburi imubi masigo, pao, baga taliga, iguma, zitendere, eyo ino, chinzi, jagajitiga, Chinzi ino, yaga tolabu sena, yaga soegwa mujindi ya mapingu. Ibaibe, mbori ya gamba, yoba gulira, agomoga aguru mantwina. Sambo mbubo, jindi, yagu anda kujitiga, mwesu mwjezi, tandizi pere, nda. Nebo, amweni inga, ndaba ibuyo ndime, uno, eno, mwabona, heji, chejijo, uyu museso wangu, mwabona, ndi, shoma uti, ndi musirogo, ndi, usuba, ndi, yanda, ndiri mkusolega, ibuyo, kwenda, jabu wombe, mbulimbo ikonzia, mwabona, edo lino, jindi, nyomulizi, chindi ndo yemwe yaje chikansu alimwe ndabona ndo yemwe ayibola ndi uyo peka kunje kuchana yo iwangu limbi wabona ngoyo bwakabete kawingwi ukia ulia mumuni munini kawingwi obu ngoyo bwakabete ndisi mbwini ndakaya olesa sekonji kwamba checho sekonji kwamba checho sekonji ndakayinkha ibiyo anzi ibuswa mukanda kuyinkha anzi yabuthantha useremuka uwesu ndakali uyeya ma ino ndiyitenzi omwabona nde ndelete ibuyinkha ukusera nadye nthu yemwi nanda mulombe yebo inga wa yebo sekonji ikumwambira mwabona apopo tujisije ndijibotu kalujisina alumbwe mwami ame mwabona tulimo jende jibotu logo mwabona kambo moyo wangu ufite ukomana arutangaro pere jindi ndaya jika ei kaziulu jababo nenezi ikuti waloba wakumbiri tuweji mkule isia pao moyo wangu lapingana jika pati inonchinzi chokonje iwijita inonchinzi chokonje iwijita wabi yomu ya usalala kawulira mugati yomoyo wago mburi mwagari iwula na kumwami wesu jindi nagaranga Jerusalemu ibantu bagwe beni wabona gati Jerusalemu Jerusalemu ganji ya kufubatila mburi inku ntumbo mwaji chila tuwana toyo pere yebo toga yanda yebo wabi yomu ya usalala kawuti obo mwega kubunganya wabona pere yebo toyandi wabona tuli ya nitu yomu yivenzuma Ufumbwa mboji bete, lesa ulezi, tawe, tawe uzi, nejioji tiga. Aga nkazie, tawe uzi, jindi, nejioji tiga. Pele Jesu, wakatu ambila, jindi mwabona zitu ezi yonze. Mulibyo, mwe, ndaindamo, uwozi ya nisya, zinamatizyo, ziriji sambamu. Mulijejo, chagamba, muli Matayo 24, linuamu yei ejo, chagamba. Jindi mwabona zitu ezi, nazijitiga, iutariga ujitiga, pao, jindi. Jiregu mwiyangu, mulangirire, hagonya iga mpango, iga tobera, tumpango twa 31, mburi, motoka sere mugavu, tumpango twa 32, 33. Wakati uyotu mabangiro bagwe, kumabazu one, ama julu, miu yoyone, kubunganya ibasare bagwe, sambo mbubo, gati lino mwiyeye, wagai mamponya au, taga sumana, umanejejo, inamatizyo, jaji sambomwe. Taga amba jintu ujatikizia, jaji roba. Wagamba, jitanzi, jabiri, jatatu, jane, jasanu, jaji sambomwe. Pero wagai mao, ato ndoezia, jintu, jirijonse ujatikizia nchijo. Mulangirire, jintu, jitobela ejo. Taga amba, lino mwiye, garabi, mwabona mpao wakataliga, igarabi. Wakati, ezi ntu zioba, wingula ye omibusio, yotatwe, chinzi zioba, ezi tondezio alimi, jitondezio nzi, jagubora iwago, zioba jitondezio nzi, jagumana wanyika. Eri jalo, jeji sambomwe, wago, akalima malino anyi, alimi, kulisya, kwa angelo wajiroba, yatambiga manza, mchuru, wagumkezia, kuinda, lingwe o, mukona, yonse, ikutijindi, jamana. Inyiga, inyimuko siyana ingi, impia, yamana, ilumpao eno, otulede, oonya awa, amuri yangu. Oo, ndaga nkama, elio inondelede, ujitanzi, mami, chinzi jindi, enede ujita, mwabona. Ilumpao uye yabuyo, kubona ibusena obuya, abantu abo, babo tu, ndaga ima ibuya, ulilangande mwini, elio ndaga yeya, olesa, bataji impieji, ndende. Nerede ikuwa tonka, nerede biyo, ikuwa osiga, unserero mpunga, akuba jata, akuba tonka, togonji kujita bobo, yebo, elu tawemu tukonji, kubora, kita ujitata wangu, wamugwera, pere ndoru, rumbolizyo, ndotu jisi, bonse tata, mbaga nipa, bayobora, pere bunji wabo, atumunga oto, mpoba, chatide, muli bobo, wabona, elu, wakena bonse, bakona atala. Wakala atala anyiku, awabataga lembedwi, masina abo, mpugu, yabumi, ya mwana mbelele, wakachaiku wakuso, kumarengelo, anyika. Oma, abobo, yomabona, chintu yosisya, chintu vyo jirike, chokonja vyo, ujita, ukara vyo, vyo, aji, nchoveni, ulangira vyo, jirijonsi, chagamba, ujita, kabela mpao, jitanchijo, mabona, jirijonsi, chagamba, ujita, jitanchijo. Elio mlange kunze kuya wamba oma wakajita jimpao o jiribuyo tamu wisi Mwaji minya, lino, niana iwamba, cheji, na ezeza, matepo, alizimiku. Ibantubanji, walati mwes pranamu, na mulimo, wa mwishobo o. Nerede, kulangira, kawela ibantu, wabweza iyo matepo, na kusolega, iweze nila, iwa pandula, mutubera, nyomorisi. Awawo jindi, bamba, mwes pranamu, walombozia, nduwajisi mulimo, tojisi, ancho, ncho amba ula, yebo, chomega. Tosi ejo, jenda anjio, uwesu mujisi, oma, ejo azerero, jindi uachana ibantu, abubaja tira, ulincho amba, yeya iguti, na wabambira, jirubidi, risa, yenda ula ibuloa, ibuabo kumanza agu, pao, kwa yeya ejo, chintu ikambia, abobo goba mwendisi, kuyenda Jesu amoyo kuhonse, kwaji, goba mutete, utasoligi, soliga, kweranya iji ntu, hili yonse, wababu yo mutete, umbele iyalisa, mkambo, unji, mbosoliga, ya kweranya, hogunji, potantamuga iguzwa, ulingwe, mwabona, omusho mabu yo, mugutete, katilino e, inondalili na yobora, utina wasiga sunu, ya, utina wasiga, wainda, miyanga ili magu, hile iguzwa lino, jiriga botu, Mbonya, yoyenda, nzira njionya, ndejis ino, ikuya, umutobera, mwami, utina, wandiveresha kuligonse, hawa mpendi, ni ikutina, nyaga, nanda, ikuswasunu, utina, ikasuku ibangu, wapati, 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 labapona, utegwa, wabone, ikabubora, atu, mwami, tendisi iji ndi, uyoba, pere, legela, ndende buyo, ya gururama isunu, anduwe inchobeni, mbona, ndi, yanda, kambo, ndi, Ndiyo buga, mburi ibobuya, busuba, bubonya, viyo mburi, wendaga, ba, agu, kukura, unimi, kubusena bumi, uya busiruga, uya, palesi, yabulemu, tala, uya, obo, iguami, iwalisa, uya, walo, bama, bajembete, kubayoba, iganini, ogo, kuba, zambaidwe, igale, zibobela, zituba, Barumi abanagasi, kubajinchwa, kubotu, abupange, kubonya, iba, iba, Barumi babotu, wanagasi babotelezia. Igawa inguiguya, mubotu wonse, jimo, wanagasi munini, barumi munini, gawa inguiguya, alimi, tabagonji, ujemba alimbi, tabajigonji, ubisya elimbi, tabajigonji, iwa, ajintu, yabi kwe nanka, usulaiga, nanka, ijintu, jiri jonsi, oma, diya utimatepo alizmi gyalino, peyondi, ijisi, wiyo mamiriti atandira utatwe na one, Yanda uwanana kulindi nye. Sena jiriga botu, lino eji, ngu mukame, mwabona, kambo chunza, li, ejo, jioba, jibotu kapati, liyea, nijambe, njionya lino, mwabona, ejo, endi anda iwamba, li, eji, chijesu, ibuyo lino. Daribuyo, nyomunisi, dijisi muga intu oyo, mwenda eno oyongu mida, eri one, Neetaka mugwata walo ambo igalwian iwangu umuga intu umutanzi Eyo neguba mburi wendagali imubambirira Ne taga mugwata imutina taga ileza waganda ambira wujijita Halimi mulisi igano kajijo mburi mwaga inka wiyogomba mburi wendaga jijita Eyo mpao waganda ambira jini ejo ya wujita Goya ugamugwate ajindi jini ya wujijita mwanagasi uyandigani Eyo Ulimugundi gombera sunumasigu, alimi ngu, eitu ogurogo, umunzi, mugugomba inchobenirino. Inomwone buzu wabu mwi, wakati gulindime, wakati biu, wakati, nyanda ibuzi ya indwe, muguzi ya ujatizi ya ijuru, nagati ya, mida, iliputi, wakati, yebo ulizi, ndagu yanda, yeru ndagati inya, ya garibu yo, chadino nino. Neja, lamana, ujitiga, utala unu. Wakati ulizi kuti hopu, wakari kuyanda awaro, nagati inya, Eryo wakati, lino wakati, tae kutinga, ndiyoba, abu suba wakati, pesi hoku, pagabete, eryo wakati, lino, jindi, tuagusi ya ujuru, alimui, wakati, wakamubwana oguya, ndagati, wakarigo, ndagamubwana, ndagamubwana zindi zio, pire oguya. Nkwari oguya, ulindirandime, ikutini sige, abobo, mojibete, mwabete, abolo, shalun, ndagamubwana, mubwanya, mburi, mwegulanga, ndagamubwana oguya. Yenda gati, wakati, ino, jindi tuwagu siga, utalo kuya, gati nguri uyoba muga intu wago. Ndagati nyobiro nyobu, takugabi kumui, mawana, Nekwa bobo, nyobiro, muyoba, wakati, sekwanzi kujungisha, nakati ilino oyandwa, kukara ansi, kandiku sandulide, jintu jimwe, nakati, eno, ndisi, ulandianda, alimwe, ulisi, mburi, weni kuyanda, ugule mega, pagule mia. Lino, iwanyi ndi chonto, bobo ti utina, nda, samigwa, usenemuga ikutolopo, ya, musiga, mupati, kabela, sibugamu, anini, abotu, inda, Kavira, kakabora, kusamanza, abo, bandi, zunguriga, konse, kavira, kabamba, oo, mwesu, branam, naguyanda nchobeni, utariga, igubika manza, awe, uzunguruga indime, agundi kwambatila, chinzi chonga waeya, wakati nse shomi kutinga, ndajianda kaboteyo, elio ndagati, ndianda kukubuzi ya jintujumi, senaula, nguni, nguandisha, winda, utina, nigwali, uvetegwa, mebo, naba, imwami Jesu, lino ogo, Pii siyapu yo kwa mwasi, wakati imwami Jesu, wakati ii, iyo, undi, obo, wendi, uyanda, hele, etani ngabi yo kumutama, inga, nda kumutama, wakati ndarumba oyandwa, nabotewa, unwa, iwamba bobo eno. Wakati ino, ikuti, nguwenya uri ya mwana kazi monini wabora, uli Jesu alimi wafusa manza, awe, unguruga ingwe, wakati Jesu, nda kuyanda, mboti mbonga wae ya uchatithia jejo, wakati inga, Ndajibu watewejo, mwabona jaji nchwa iguzwa kufirio iguya kwa gapao, mwabona ndiyando lusumpu gidi, mwabona alimi takugweji ntu jidibobo mburi mulumi amoga intu, mburi iguziala ibana jonsi jamana, ibu pange, mwabona gasi, mwabarumi, mwabuli mkwa gonsi, nere na vyo gonsi, mwabona takujigwe limbi, jimu ijasyo, mwabona takujigwe guli mkwa, iwa mkwela gonsi, takugwe na ujea. Mwabona, yevoli biyo, yimunene, ngulie ya biyo, omwini, yatawe uli mkwa, iwa mkwela, igambo, ke wakabi kwa, mwilindiswe mkutekwa, uzuzia inyiga, niyo mwabona, kere oguya, takugabi rindi, takugabi makirandi, abwe nze, abuzia, pepe, kere jimo, ya bupangi, igwalifu, norigo, bombo nchobeni, kere, tioba, baga simpe nchobeni, takugwe, takugwe, hirio, nogujea, Agapao gonsi, mwabona, kigago mga intu, yobabuyo intu, jimui, jibotu, ejo, yago alimiwa, uzuriwa, uli, umui, aumui, ina jintu, jibo wambuli, pepe pepe, tagugwe agwalo, mwabona, jibe elaja filio, ajalo, tajigo agwalo, oguya, nogujea, mwabona, awonje igwa, jimui, mburi ibiwe, tagugwe, yago fida biwe, tagugwe jintu, jibo oguya, Mga sori ikusiba, intu, ilimbuli jejo, mwabona, ilu, mwarumi, munini, yo, mwana gazi, yaba pona, ilu, mpawogu mani, wakati, najibu wanalino, biu, nagati, inya, lienda kumuambira, ikantuga nini, kakajitiga, ejagari jiloto, nagari kuhona, ilu, eji, tenajambite, antangara, nagajambira, kubantu, wakubwene, pere, ikutali, antangara, sena, mburi, mwejizi, da, nagarota, utandara, Mwezi, umaneje, ikuti, nagali ngui, uzwagumi, kabela, nagali ibulangirila, jindi, jabulemu ejo, ikutariweta eno, kandishami kuti, na mbunga, nagasola, ikusigagu, namba ena winga, winka urubeta, pere, nagali kukuya, jindi imishini, niagali kukosekwa, mwabona, ero juno jawami jipati, jipati, nagaya kwa awa, ero jesu abange, balikoda, wonsi, nagali ngui iguya, Hili wakari matantilo, hawe ndela mburi, useruga nzila ei, igutuba, waminyanga, uyansi, yengo, igwamba, igunegela, igupati, mburi wabu, uzwida anze, utegwa ee, inkamu indemu yonse, ingwi anze, uya igonje igwona ejo, yagari kujitiga. Yondagari, ingwi usure utalaguya, ufutachila ibazu, imwi, yondagari, ingwi ibuyo, ya, betawe amuzeso, wakuti, narede, wendela, matantilo, nagari ingwi ibuya, nagari iwona, ungero ulekoda, waligunga, waita izina limwi, kabela, nagari, uli iziba, uli ibaruga, eliosina, nagaranga, yafutete, iswe, uya, ngoyu wabora imwesu, gaenda amujizi, iwora, ulindwe, Mburi bobo, mungero ulekoda gaingwi, ya munsi, kubasu wa kristo, ni chiloto, ibuyo eno, habela, wawari ulangirila, yosina, yabo, ya galigo, mwia, ya gachaniga, mpugu, yabo, wawari, walanga, agwamba, wa, wakajita, ikabotu, musika wangu, mubotu, alimi ushomega, lino njira, mugati, lagajibuga wa mshule, wago, wawari iwinka, wakati inyika mpya utangalo yungati njira mulo tangalo wa mwami oro wakati ilwako ikuswa kumalengelo anyika mwabona ili oo ndakaya kainda mkati mwya akuyo swangana umi aumi akusegele labuyo yabu tanta atala na marundu imasena mapati imanji ili ndakaya oo saa ejo ya yeji botulogo bulemu aleluya usotauga walo mchulu ansi bao nagalimkwa asinalimbi yala itwa ndagaya ya oo ndimusi ndimusi ndi ngoyo ngoyo wainka ngoyo imumulangirira mbulibobo onjira murutangaro wa mwami wangu mubatu oo nagalibamba arumbeleza arumbeleza iwamba buyo kamuko chenu mburi wabakati omanohe mwabona iyo mpao nagalibamba mburia imudala imwesu neleo ngoyo mbalede mwabona elio ngoyo wabora ibuswa mpunga walanta linu wabati onjira murutangaro wa mwami oro ndoga mambirwa ibuswa kumalengelo anyika onjira mkati eyo mudala mwesu neveo baji nchabuyo nakutarika buyo ikunjira kunze mya kukwira ibuyo kongorola mulombe nakongorola buyo akwamba ule mkuleleza kengwi okuno endike nguba aji ndijibo tulogo ulangirila ibagwesu ibangu ikabanjira mkati ilu angelo ule koda kai mkwi kuya akwamba William Branham zekaribu ya kuchi nagerede wende na au obo mpao nagayowa nagaya oma sena nerete ujita jejo abobo ndaga inka ya wenda uselemuga pia ilo mantubonze nagari ndibika ii wabonwa Mwes Branham lesa akulongese Mwes Branham nduma umambole mwekari iwi inka iwinda munga mpati ya bantu ilo mwonze nagandi tambikizia aguma umambole wabo lesa akulongese Mwesu lesa akulongese Mwesu nagari kuya wenda nagati darumba 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 mburi uti kuswa mkuswangana na jintu yemwe nyomulisi yendagere dee kwendela aliaya matanchilo mapati aminyanga nagatariga kwenda atala iwako siya onse elio mwe nagabambira uyo ntamo ya kusanguna nagaima elio nagaya nagaranga iwusu iwakwe nagaya ngeanda iwa akumulanga gabotu mburi wabuya elu ndagaima yanijite wabuya manza angu mburi wabu ndagangwa jintuye mwi ndaganjira mkuboko iwangu awa wawari iwoko wa mtu umwe umbi ndagajibuka gonsi kabela hao wabai mvihop ayomeso mapati asiuga ama susu malamfu ayo asia kare ngerela mane ujigungo jagwe gasamide ijikobela jituba galanga kulindime mburi wabu ndagati hop ndagabwa jituye mwi yauma ikuboko ogu ngalanga gonsi alimi mpao wawalimida ayomeso asiuga karungu mana masusu alia asia kare ngerera ansi kasamide ikubela jituba elio ndagati mida elio ibagalangana kuli umwi aumwi nyomulisi mulibobo wakabete ndaga bajata umaboko angu kabela mpao twakainka uyaku munzi ndagasi nsimuka oo ndagabuka elio nda ndagaima akukhala ansi mujono akulila nyomulisi ndagaya oleza njirangira ikuti yoba mulibobo bobilo ndakanjira na andime mukumi akusiya ibana azinthu mulizesyo kabera awa otubete yabwinkha munyika mpya oma mulibulondosi azinthu zyonse epe takukwe oyoba chinthu chibotu mutajimpi mutajimpi indakulusya lwalesa sena inga nyonse mwajikonzya kabera yoba kulilesa kumamera kuli nchijo yonse mpao pao ndamu yanda ndamu yanda kambo wakasanguna undi yanda abura lufutuko irwangu agalifari ya atwe imbelbo amye yesu yonse eno lungumika yesu yesu kulilesa nda muyanda Oh, God. Uganda. Tambo. Wagasanguna. Undianda. Abura. Lufutugo. Rangu. Ajisamu. Jagari vari. Yari no. Jagari blangila iwa mumi. Umanisi ya uswangana. Mwamu wo. Ngoyo. Kwari. Manza onse. Mwamu wo. Urumba izyareza. Aunkega ambo. Kendali. Uzungulugila awa. Wajindi jilafu. Utari. Mwambila. Inajita. Ndari kukana na ujatikisya. Mida. Ambabo. Pao, zimana na kubora, ya mumuni, nunguruga gonse, gonse, kavera, wainka, kukio, ingereda atara, yawe, ndaya, kejo, o, sena, kajirejibo tulogo. Nda, muyanda. Nda, muyanda. Kambo. Wagasanguna Kundianda Agula Mufutugo Uruangu Ajisamu Jagarifari Inamyo Yesu.
Just think of his goodness and mercy.
Where have you ever to? I'll say, what way? Da, muyanda.
Amen.
Amen. Wagasanguna. Muyanda. Dino mbone mburi. Mwiji botu maningi. Amen. Kejo, dino. Moya, vyova igabotu. Amen. Luzialo walesa, walibonya, ulindwe, yuti, lugubambe, kubagabotu. Amen. Ajisamu. Jagarifari. Oh, bule mugulilesa. Nda. Muyanda. Chibotu, mwemberi wanu. Naini, kuyagu, naini seti. Naino grogo. Amuyo muya. Nyewo mutarige a nine. Njo tariga a nine seti.
See the coming of the Lord through that.